Thank you very much. You may be seated.
Ngiyabonga kakhulu ningahlala phansi sekube yisikhathi kusukela ngise Salem eOregon ngaphambili futhi bengihlala ngilindele ngokukhulu kulangazelela kubona isikhathi sokubuya futhi ukuthola kuvakasha nalabo abangcwele benkosi lapha abagogobele lapha eSalem nangakhona. Asikholwa ukuthi lena yindawo yenu yokuhlala ngoba lapha asinayo, kodwa asifune umuzi ozayo omakhe nomenzi wawonga uNkulunkulu. Ngakho sizisho ukuthi singabahambi nezihambi lapha, asisizo izihambi omunye komunye, kodwa izihambi ezweni ngoba ifa lethu ngelaphezulu. Futhi saba nenhlanhla cishe eminyakeni emibili edlule yokuvakashela abanye babangani bethu ngale Oregon lapha ngaseClamath Falls, nesikhathi esihle kakhulu esaba naso. Sililethela imikhonzi evela kwabanye ezingxenyeni ezehlukene zezwe ezigogobele nazo. Futhi lona wethu umhlangano wami wesishiyagalolunye ulandelana. Ngithi ukuza kini ngikhathele kancanyana, kodwa ngihlale ngikulungele ukukhonza inkosi kunoma yimaphi amandla engingakwazi. Manje sinemihlangano emihlanu ekhazimulayo ehleliwe kulobu busuku nakusasa ebusuku, futhi kuqhubeke kuze kube yisonto ntambama. Ngicabanga ukuthi yilo ngesonto ntambama yinkonzo yethu yokuvala emkhankasweni. Sithanda kunibonga nonke ngokusibiza lapha, uxhaso nabo bonke ababambisene ngalesi sakhiwo esithandekayo. Nakho konke senziwe saba sihle kakhulu. Ngiyacabanga ukukhuluma ngokubuntu ukuthi senze konke, nenze yonke into kahle kakhulu. Manje ile landelayo okuzoyithatha, asisezi neze ukuzobonana. Esikwenzile ngomqondo wodwa ukubonana, kodwa nokho siza ukuzokhonza inkosi nokuzama ukwenza ukuthize senzele umbuso wayo. Futhi manje kuzothatha yonke ingxenyana yomzamo esingayikhipha ukukwenza. Futhi kuzo manje lona umhlangano esiwubekele umbuso kaNkulunkulu. Futhi kungumsebenzi wawo wonke umKristu ukwenza ingxenye yabo ngokusemandleni, njengoba bengakwazi ukubona ukuthi kuyimpumelelo enkulu yombuso. Manje izikhathi eziningi thina befundisi, thina nezinhlangano ezehlukene nokunye, kodwa sonke sicindezelela indawo eyodwa enkulu. Wonke umphefumulo ebesingawuqondisa ngaleyo ndlela yilokho esikwenzayo. Futhi siyazi manje amalunga nje ebandla analo futhi ithuba elikhulu manje ukuba enze ingxenye yawo inkonzo. Ngamunye wenu ufanele abe ngumshumayeli, futhi lokho kungukuthi ukutshela omunye umuntu, ukungenisa abagulayo nabahluphekileyo, ukungenisa izoni. Futhi sizohlwanyela imbewu kaNkulunkulu, futhi sikhulekele ukuthi uNkulunkulu uzonisa umoya ongcwele phezu kwayo, futhi aveze isitshalo esikhulu semiphefumulo ngalo mhlangano. Leyo inhloso yethu yokuqala ukuzuza imiphefumulo, okwesibili ekuphakamiseni isakhiwo sabantu bakaNkulunkulu ibandla, okwesithathu umkhuleko wabagulayo, nokwenza noma yini esemandleni ethu kusiza ukwenza impilo ibe ngconywana kini, nohambo kancane imithwalo ibe lula kancane. Futhi siyathemba ukuthi lapho sesihamba nomhlangano osuhlakazekile kuzoba khona idolobha lonke lizozuza, wonke umuntu ulenze encane indawo elula kancane ukwenza okulungile, okulukhudlwana ukwenza okungalungile. Lokho esifuna kukushiya lokho lapho sisuka edolobheni, sifuna kubika phansi naphezulu ogwini kule mihlangano esibe nayo ngapha ibe yinkazimulo. Inkosi isibusisile, izindawo yayigcwele, futhi sibone imihlangano emibili. Imihlangano emibili yokugcina ibecishe iphelele, zonke izihlalo ezinamasondo, udaba lohlaka lombhede noma ngabe bekuyini lwakhulunywe yinkosi mayelana na wonke umuntu oze emhlanganweni. Sibonga kakhulu kubika lokho kulabo abafuna ukuphulukiswa kwabona bathandekayo babo, nokuthi futhi abaningi usindisiwe futhi bagcwaliswa ngomoya ongcwele namabandla abusisiwe. Futhi uma sizizwela senza lokho, sizizwela sengathi senza ingxenye yethu encane ukusiza umbuso kaNkulunkulu. Futhi silapha bazalwane, nani bazalwane lapha, ngiyawuthakasela umbuso wenu wokungimema ngapha nokuba nami lapha. futhi ngiyeza manje ukwenza lokho. UJesu wathi umbuso wezulu ufana nomuntu owathatha inetha waya olwandle futhi walidonsa inetha nalokho akuthathile. Manje ngiyazi ukuthi ngamunye wenu emabandleni enu ninenetha futhi uyayishiba nje yonke indawo ngakomakhelwane bakho uzama ukuthola zonke izinhlanzi ongazithola. Manje ngize ukuzobhonsa inetha lami nawenu nonke futhi sizofinyelela phandle li sizungeze idolobha yonke indawo futhi sibone ukuthi ngeke yini sidonsele umbuso kaNkulunkulu ukuthize. Yilokho esikuzele lapha ukwenza konke singakwenza ukusiza. Manje kungukuthi ngicabanga ukuthi kuyinhlanganisela eyisisekelo samahlelo ehlukene. Wonke umuntu wemukelekile, iProtestani, iKatolika, iJuda noma kungaba yini isoni ongcwele noma ubani ngisho nakodakiwe uma ezoziphatha kahle futhi ahlale athule wemukelekile nje ukuba eze njenganoma ubani kodwa ufanele aziphathe kahle, ufanele ahloniphe indlu yenkosi. Sibonga kakhulu kule ndawo yokugcina izikhali noma induna enkudlwana yasempini noma ngabe bekuyini osivumele sibe nalesi sakhiwo esihle. Ngicabanga ukuthi sihle. Bengilapha namhlanje ngisibuka ngizama isimo sokuzwakala endlini nokukhuluma nakho konke kuso kuphelele nje futhi niyangizwa kahle yonke indawo manje na iyabaza abantu kuseboyene futhi kuba nzima uma uthatha isakhiwo singena lutho futhi ukhulume bese ugcwalise isakhiwo ngabantu futhi ukhulume kungumehluko impela. Futhi ngakho-ke manje ngezinye izikhathi ekukhulumeni ngithela ukuzwakala kakhudlwane nje ngoba ngingumvangeli isithunywa yasekolo futhi bengijwayele ukushumayela lapho kukhona amasimu nje noma inkundla yezemidlalo ngaphandle lapho ngezinye izikhathi ungenayo imicrofoni ufanele nje umemeze kakhulu sengathi uyawuthethisa izinkomo kodwa angikuqondile kanjalo futhi nginoqiniso ukuthi nizoqonda. And now, futhi manje ngokuvamile ubusuku bokuqala bomhlangano kuba ubusuku obunzima ngoba wonke umuntu uzama ukujwayelana nomunye futhi abanye ngaphansi kokulindela abanye bayazibuza futhi abanye abakaze babe semhlanganweni phambilini futhi abanye kubo uzwile futhi kodwa-ke bakhipha imibono yabo. Into yokuqala umfundisi ngokujwayelekile ayishoyo ishaya ekhaya ngomunye umuntu. Abanye abafuni ukuzihlanganisa lutho nakho futhi unakho konke ukulwa nakho kodwa masingasolani. Ngiyakholwa ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Ngifuna ningikholwe ukuthi ngiyafana ukuthi ngingumfowenu futhi ngilapha ukunisiza. Manje ngingowaseningizimu futhi angikaphumi ekukhulumeni kwami okwamanje futhi njengoba ngihambe ngokunenza kancanyana ngakho ngibekezeleleni ngoba angikwazi nje ukucabanga ngakho ngokushesha kakhulu. Niyazi futhi ngifanele ngilindele yena ukuthi angitshele futhi ngakho ngibekezeleleni ngikhulekeleleni futhi ngizokwenza okufanayo nginikhulekele. Manje ngicabangile kulobu busuku sinomlayezo omncane oyisingeniso esithi nje ukwethula umhlangano ngawo inkulumo encane nje esemthethweni futhi ngaleyo ndlela sithola uhlobo lokufunda omunye nomunye sithole umuzwa womunye nomunye bese-ke sizinza ngaleso sikhathi emhlanganweni. Futhi manje ngifuna nina ningenzele lokhu ngifuna nina ne kukhona sinenqwaba izihlalo ngokuvamisile emihlanganweni ekade sinayo yonke indlela kusukela eCowpalace kuya phezulu bekunabantu abebengakwazi ukuthola isihlalo. Indawo yokugcina esasikuyo babemile futhi indawo yayigcwele phama ngehora lesihlanu ngqo ntambama wawungeke usondele kuyo futhi ngakho manje sinenqwaba yezihlalo futhi ngiyazi abantu lapha e-Oregon baya esontweni futhi bangabantu abakahle futhi abantu bakaNkulunkulu yonke indawo bakahle futhi singathanda ukubona yenza ingxenye yakho manje embusweni kaNkulunkulu ngoba isibopho asikho ngokuphelele kubelusi benu noma kimi sikithi sonke ukuhlonipha uNkulunkulu futhi manje yenza ingxenye yakho sizokwenza yethu naphakathi kwakho. Ngikholwa ukuthi kuzoba yinto enhle kakhulu futhi yilokho esikufunayo. Ngiyakholelwa ekufikeni kwenkosi uJesu. Ngiyakukholwa ukubuya ngokwenyama kukaKristu. Ngikholwa ukuthi kuseduze ngempela. Ngikholwa ukuthi sesiseduze kwaleso sikhathi manje. Manje akekho waziyo ukuthi uzofika nini. Hayi, ngisho nezingelosi wathi ubaba kuphela wazi lokho. Ngakho khona-ke asazi kodwa sinezimpawu esibheke kuzo ukwazi ukuthi lapho lezi zinto ziqala ukwenzeka ukuthi isikhathi siyasondela. Ngakho impela singabona izibonakaliso ezinamandla ezenelisayo manje ukuthi isikhathi sesiseduze futhi ngakho ngikholwa ukuthi luchazo ngabazalwane bePentecostali ngikomunye futhi kodwa sifuna nazi ukuthi Pentecost ngini maMethodist iBaptist nePresbyterian siyanikholwa nani maPentecostali futhi niyabona iPentecost aliyona inhlangano iPentecost isehlakalo sonke singaba naso niyabona noma ngabe uyikatelika noma iBaptist noma iPresbyterian noma ngabe uyeni iPentecost isehlakalo futhi kungokwa noma ubani okufunayo kunjalo futhi ngumuntu wonke nginabaningi kakhulu ngiphuma ebandleni lamaBaptist ngisenayo inhlanganyelo imihlangano emangalisayo yabo futhi ngine Episcopalian Presbyterian ngokwesizinda zasekuqaleni iKatolika lingumndeni wami ngingumu Irish futhi ngakho kudlule lapho uNkulunkulu akakaze abuze noma ngubani emsamo abakhulekelayo manje uzofanele ukuquke usuke kuMethodist uye kuBaptist akuwona umqondo lowo niyazi ngiyikhedla ngineminyaka engamashumi amahlano nanhlano obudala futhi sengibe nomndeni wakwaBrenham yonke leminyaka futhi niyazi abagazi bangicela ukuba ngijoyine umndeni uyaxaka kodwa ngiyakholwa ukuthi ngazalwa nginguBrenham futhi ngakho yileyo ndlela esikholwa ngayo ukuthi singamaKristu niyabona sicabanga ukuthi nifanele nijoyine ibandla elithile futhi nibe nenhlanganyelo kodwa empeleni ukuba ngumKristu kungokuzalwa ungumKristu isipiliyoni sokuzalwa ngokusha sokuba ngumKristu futhi manje ake ngiphinde futhi ngaphambi kokuba ngithathe indikimba ngokuthi sikhulekela abagulayo manje kungahle kube nodokotela abahlezi eduze dokotela angizelanga ukuzothatha isiguli sakho ngizele ukuzokhulekela isiguli sakho niyabongi ngikholwa ukuthi ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu kube ngesinye sezihloko ezingana kwakakhulu bese kuthi ke sekube nokuningi futhi ukuphulukiseni ngokukaNkulunkulu kuphumile ngaphansi kwegama lokuphulukisa ngokukaNkulunkulu obekungafanele neze kuphume siyakuqonda lokho ebandleni insindiso kweningi kwakho kuphumile uhlobo lwenkolo yobuhlakani okuvele kujoyine ibandla njengedlangala futhi ukuyeke konke kuhambe asikukholwa lokho sikholwa ukuthi ufanele uzalwe ngokusha sikholwa ukuthi ufanele ube ngumKristu ngokuzalwa futhi ngikholwa ukuthi ziningi izinto ezaphuma phansi kokuphulukisa ngokukaNkulunkulu izigameko ezithokozisayo zokuphulukisa ngokukaNkulunkulu noma ezabizwa ngalokho futhi kwakuyoba kungaba khona konke ubunye ngaphandle kokuphulukisa ngokukaNkulunkulu zonke izinhlobo zemizwa nokunye nokunye futhi ngizozenza ngicace futhi lokhu kuyethenjwa ukuthi ngikholwa ukuthi sonke isibusiso sokuhlenga esiya esintwini sesivele sikhokhelwe futhi singesakho ukuthi yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu ngemivimbo yayo siphilisiwe thina Inkathi edlule ngiyakholwa ukuthi ngenkathi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu yafa eCalvary wathenga insindiso yethu futhi sonke isono emhlabeni sakhokhelwa manje kusoze kwakusiza ngalutho uze ukwamukela njengempahla yakho eqondene nawe ngo kodwa uma uzama ukuthi nje awu uthethelela izono yebo umusa kaNkulunkulu ukufa kukaKristu kwahlawulela izono iwundi likaNkulunkulu elisusa izono zezwe kodwa ufanele umemukele njengomsindisi wakho kungenjalo kusoze kwakusiza ngalutho ngemivimbo yakhe siphilisiwe ngakho ke akekho umuntu ongake asindise umphefumulo noma aphulukise umuntu ogulayo sekwenziwe kakade eCalvary ngikholwa ukuthi iCalvary yakhokha inani uJesu Kristu eCalvary wakhokha inani manje ngiyakholwa uma ubungangena ngaphansi kwemfundiso yomelusi wakho futhi ukholwe enkosini uJesu futhi umemukele njengomsindisi wakho ngiyakholwa ukuthi uzosindiswa kunjalo futhi ngiyakholwa ukuthi lapho uzwa izwi likaNkulunkulu lishunyayelwa futhi usho ukuthi ukuthi yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu ngemivimbo yayo siphilisiwe thina futhi sizokwemukela phezu kwalezo zisekelo yileyo ndlela okwenziwa ngayo ngokuba ungumpristi omkhulu khona manje owenza isinxuselo phezu kokuvuma kwethu niyabo kuqala siyakwemukela futhi siyavuma ukuthi ukwenzile bese kuthi ke angahamba ayosebenza kupristini bakhe obukhulu njengompristi omkhulu ukwenza kunxusela phezu kokuvuma kwethu kwalokho asenzela khona eCalvary lokho okuvunyelwe akunjalo bazalwane na Yebo, niyabo ukuthi yena ukuthi lokho asenzela khona eCalvary kuqala siya kwamukela, sikukholwe, sikuvume. Futhi ke ungumkristo omkhulu ukwenza kube kuhle lokho esikuvumayo ukuthi ukwenzile. Niyabo lokho okokuphulukisa noma insindiso. Manje ngikholwa ukuthi uNkulunkulu angenza noma yini afisa ukuyenza ngoba unguNkulunkulu. Kodwa ngiyathanda ukuthi kuvele nje eBhayibhelini khona ke ngiyazi ukuthi ngiqinisile. Ngikholwa ukuthi iBhayibheli liyizwi likaNkulunkulu elingenasiphosiso, angikholwa ukuthi lifanelele nezelwe noma kususwe kulo. Manje njengomntwana, umfana omncane, umama nobaba bobabili umIrish, ngenkathi ngizwa lolo bizo likaNkulunkulu ngehla ngaya ebandleni, futhi umpristi ungitshela ukuthi insindiso isebandleni. Awu, khona-ke ngiyathola kubangane bami ababekhonza emabandleni ehlukene. Yiliphi kulawo mabandla elinensindiso kuloke na? Niyabo, uma iKatolika beliqinisile khona-ke iluthela impela linephutha. Uma iluthela liqinisile khona-ke kukhona kungalungile ngeBaptist. Ngakho yiliphi kulawo mabandla elingaba ngelilungile na? Emva kokuhlola ukuzama ukuthola ubumba nanoma yini engangingayenza, ngitshela ukuthi uNkulunkulu usezwini lakhe nezwi liqinisile. uNkulunkulu angeke ahlulele izwe ngebandla, kodwa ngezwi, ngokuba ngibona ngale encwadini yesambulo lathi noma ubani oyosusa ingxenye eyodwa noma inezele noma yini kulo okufanayo kuyosuswa engxenyeni yakhe yencwadi yokuphila. Futhi khona-ke ngikholwa ukuthi alinasiphosiso ukuthi lifanele ligcinwe ngendlela nje elilotshwe ngayo. Ngikholwa ukuthi alinakuhunyushwa ngasese. Ngikholwa ukuthi uNkulunkulu libhekile futhi liyindlela impela nje ukuthi uzokwahlulela izwe ngale ncwadi. Manje kuzofanele abe nomgomo ndawo ukwahlulela izwe ngawo. Ngakho ibandla lizokwahlulelwa ngezwi. Nakho ukuthi ngicabanga kanjani ukuthi alinasiphosiso. Alinasiphosiso kakhulu kwazi kwathi ngisho lapho u-Eva engakholwa kodwa elalela ukuzindla okuncane ngokumelene nalo kwabangela konke ukufa lalo lonke usizi nabo bonke ubuhlungu benhliziyo, yilokho akwenza. Ngikholwa ukuthi umkaLoti njengoba ayalwa yingelosi ukuba angabheki emuva futhi waphenduka wabheka emuva, futhi umi namhlanje insika kaSawoti ngoba nje wakholwa ngokungezikho izwi likaNkulunkulu kangako. Manje ubenesizathu esingcono kunesami nawe esinazo. Niyabo, abantwana bakhe nabazukulu bakhe babevutha ezahlulelweni zikaNkulunkulu. Lokukhala kwabantwana bakhe uqobo nabazukulu bakhe inhliziyo kamama ikhala kakhulu yavele yangali ihlonipha izwi likaNkulunkulu ngokwenele ukuba ajeqeze emuva futhi lapho iphenduka. Niyabo, ngikholwa ukuthi izwi lifanele libe ngayo impela nje indlela elilotshwe ngayo. Lokho nje nizolikholwa nami na phezu kwaleso sisekelo. Asizinze manje ezwini futhi sikhulume ngezwi. Asikhuleke manje njengoba sikhothamisa amakhanda ethu. Namakhanda ethu khotheme impela, ziningi izicelo endlini ngobuqotho phambi kukaNkulunkulu. Umone sicelo ongathanda uNkulunkulu asenze ngesikhathi salo mhlangano, phakamisa isandla sakho kuye manje futhi uthi, ngalokho uNkulunkulu ngifuna ungikhumbule, nginomuntu engimthandayo ofuna ukusindisa, nginokugula noma ukuthize. Baba wethu asezulwini, sisondele esihlalweni sakho somusa. Besingeke sifune ukuza ngesihlalo sobulungiswa ngokuba besingenakuma lapho. Besingeke size ngesihlalo sokwahlulela, besingeke sime lapho ngokufanelekile, besifanele silahlwe ngoba singabezwe inzalo kaAdamu ewile, kodwa siza ngesihlalo sobukhosi somusa. Futhi uJesu ngenkathi esemhlabeni wathi, uma nicela uthe kuBaba egameni lami kuya kuphiwa. Futhi ngiyacela manje kuqala Nkosi ukuxolelwa zonke iziphambeko zethu ngokumelene nemiyalo yakho. Forgive us, Lord, everyone. Sithethelele Nkosi, sonke sikhulekela abafowethu abangabefundisi, ibandla labo ngenxa yezono zedolobha nezesizwe zabantu ezindaweni zonke. God, I pray for my own sin. Nkulunkulu, ngikhulekela isono sami uqobo, futhi siyazi ukuthi isono ekuqaleni siwukungakholwa ongakholwayo selahliwe kakade futhi ubungakhona ukusibangela ukuba senze amacala okuziphatha okubi esiwenzayo futhi uma siyakholwa kuphela nesingeke sizenze lezo zinto ngakho ngiyakhuleka baba ukuthi uzothethelela ukungakholwa kwethu futhi uzoza komunye nomunye wethu kulobu busuku futhi ubeke phezu kwethu ukukholwa okuzophendula isicelo sinazo ngaphansi kwezandla zethu siphe khona Nkosi lokho kusezinhliziyweni zethu Siza lapha ngokuzizwa siholwa ngumoya wakho usathanelwile zama ukusivimba ukuba singezi kodwa ingakho ngikhole ukuthi kuningi kakhulu ukuthi kukhona sibekelwe khona futhi sicindezela impi kulobu busuku futhi uyivulile indlela Manje baba sengathi sonke singawubamba umbono futhi sikhumbule sikucelile futhi lapho sicindezele siye phambili lesicelo sethu futhi ngibeka okwami phezu kwealtare lomhlatshelo kulobu busuku umkhuleko wami ukukholwa kwami konke phezu kwealtare lakho legolide lapho umhlatshelo wethu uKristu ulele nomkhuleko nesicelo sabo bonke lababantu futhi ndawonye sicela ukuthululwa okukhulu komoya wakho Nkosi yenza ukwedlulela okuchichimayo ngaphezu kwakho konke ebesingakwenza noma sikucabange kwangathi kungathululwa phezu kwalomhlangano Nkosi futhi lapho sekuphelile kwangathi kungaba khona imvuselelo emfashini endala equbukezweni lonke lapha namabandla onke avuthela uNkulunkulu imiphefumulo izindizo nabantu bephulukizwa nenkazimulo ilethe embusweni kaNkulunkulu
over this prayer with these others laying upon your golden altar we
phezu kwalomkhuleko nalaba abanye belele phezu kwealtare lakho legolide sicela phezu kwabo igama likaJesu Kristu ukuze usiphendule ngokomusa wakho omkhulu amen ungakhohlwa inkonzo ngayinye futhi ngikholwa ukuthi indodana yami ngitshelile ngenkathi ngingena ngemuva phandle lapha ukuthi bekukhona isidlo sasekuseni sabefundisi ekuseni ngabe kunjalo na ekuseni kuhle kakhulu ngihlale ngithanda ukuhlangana nabafowethu futhi ngikwazi ukukhuluma nabo isikashenyana futhi ngithole ukwazana futhi ngivuselele ukwazana futhi manje wonke umuntu khumbula manje masenze ingcenye yethu futhi manje angazi ukuthi ninabantu nevamise ukuzivala ngasikhathisini izinkonzo zenu lapha futhi ngezinye izikhathi ngisithi ngesenkolo futhi ngokuvamile sifanele nje sikushaye lapho singakwazi futhi sihlale isikhathi eside ngangokunokwenzeka futhi bengigcina abantu ukuze kube leyithi kancane hayi njengoba ngikwenza lapho ngisekhaya bengisekhaya lami maduze futhi ngethemba ukuthi anginesabisi ngishumayele kancane inkonzo evushane amahora ayisithupha kodwa leyo bekungemfushane nje kodwa ngani ngethemba ukuthi angikwenzi lokho lapha kodwa ngokuvamile cishe imizuzu engamashumi amane nanhlanu noma into efana nalokho bese ke si uma sizoba nomugqo omkhuleko futhi ngakho manje ngikhulekeleni manje njengoba sivala manje okwezwi lomkhuleko manje lona ngomncane nje umlayezo ohlelekile sivame ukuwesekela ngobusuku bokuqala bese kuthi ke kusukela lapho kuqhubeke bese sibone ukuthi inkosi izosipha ini kuJohane ongcwele ishumi nambili amashumi amabili sifunda lawa amazwi kwakukhona amagreki athile phakathi kwabenyukela ukuba emkhosini lawo aya kuFilipu waseBhetsayida laseGalile acela kuye athi banumzane sithanda ukubona uJesu uJohane ongcwele ishumi nambili amashumi amabili kumaHebheru isahluko seshumi nantathu kanye isahluko seshumi nantathu kanye ne ivesi lesishiyagalombili uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade manje kunezitatimende ezikhulu uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade manje lamagreki ayelambile njengawo wonke umuntu isifiso sawo ayezwile ngoJesu futhi ayifuna ukubona uJesu futhi angikhona ukuthi kukhona ungakwazi ukuzwa ngoJesu ngaphandle kwalowo olangazelela ukumbona ngabe kunjalo na manje uma ngisho okuthile bese uthi amen lokho ngeke kungithusela kancane kuzongibuthaza manje bangaki lapha abangathanda ukubona uJesu na asibone isandla sakho singathanda ukubona yena manje njengoba ngenze izinkulumo mbiko zami nje ngikholwa ukuthi izwi liyiqiniso manje lamagreki afika efisa kubona ujesu futhi akwenza ngenye yezinceku zakhe awu manje uma enguye izolo namuhla naphakade futhi sifisa kumbona kuthiwani ngakho na niyabo lapho kubeka izwi likaNkulunkulu kwela manqamu niyabo uma sifisa kumbona futhi onguye izolo namuhla naphakade futhi enye yezinceku zikaNkulunkulu yangenisa lamagreki ebukhoneni bukaJesu khona-ke sifanele sibe nento efanayo namhlanje uma enguye manje siyakukholwa ukuthi unguye njengoba wayenjalo ngale nkathi manje besingamazi kanjani uma simbonile na manje uma besizothi awu manje ubeyoze hlukanisa kanjani izinwele zakhe na ngabe wayenezisongekile ezinde ezehlela emahlombe akhe na ngabe wayenezinwele ezibomvu na ngabe zazingemnyama na ingabe khona-ke wayenazo izinwele na ingabe wayenempandla na ingabe ingabe wayenamehla aluhlaza sibhakabhaka enamehla ansundu na ingabe wayeindoda enkulu indoda encane na ngani sixoxa nje lokho wonke amahora futhi ngamunye nombono ohlekile ngakho besingeke sihlangane kulezo zisekelo hawu khona-ke bekunganjani uma bengingathi siphumele edolobheni lapha kulobo busuku futhi besingathola indoda empeleni besingathola izibazi zezipikile esandleni sayo izandla zombili namanxeba amevanga lapha nesibazi ohlangothini lwayo ngaphansi nje kwenhliziyo yayo futhi ibiyobe igqoke ingubo ende futhi ihlangabezane nezincasiselo zethu na noma kunjalo lokho bekungayilokho ngempela uma sithatha umuntu onjalo bekungeke kube ngujesu ekufikeni kwakhe kwesibili wonke amadolo ayekhothama futhi zonke izilimi ziyovuma futhi lapho umzimba wakhe wenyama ubuyela emhlabeni uyoba njengelanga likhanya lisuke empumalanga liye entshonalanga uyakukholwa lokho na impela bekungeke kube njalo besiyomazi kanjani-ke ujesu na indlela engicabanga ukuthi besiyomazi ngayo bekuyoba ngemvelo yakhe lokho ayeyikho manje uma ngizohamba ngibuze ngabe ibaptist iyakholwa ukuthi ibandla labo na ipresbyterian na yebo ikatolika na yebo iprotestani na ngakho amajuda na ya noma yini akuwona amajuda esizathu awakholelwa enkosini ujesu njengendodana kankulunkulu kodwa abazalwane bethu bephentekostali abehlukene izinhlangano ezahlukene zabo bayothi yebo kukwelethu kanjalo njalo kodwa manje ake sithi nje lokho kuhle lokho kukubo bonke asikukhole nje kodwa manje impela kunomningi kakhulu umehluko ukuthi bekufanele kube nendlela ethize yokusho ngokuyikho lokho ayikho niyabo ngokuba ibhayibheli lathi unguye ngakho omunye wabo uthi sikholelwa ekushoni ukuphindaphinda imikhuleko omunye unehubo lokubonga omunye unesivumokholo esithize abahamba ngaso omunye othi ngiyakholwa uma ukhuluma ngezilimi lokho bekungaba nguye omunye wathi ngiyakholwa uma usine emoyeni lokho kuyoba nguye futhi sinazo zonke izinhlobo zemizwa nakho konke okunye kodwa bese kuthi-ke kulokho kukhona okungavumelani okunjalo omunye uzothi awu angikholwa ukuthi wenza lokhu futhi omunye uthi ungakwenzi kodwa bekufanele kube nendlela ethize esingafika ngayo endaweni ukuze sazi ngempela ukuthi ungubani nokuthi uyini niyabo bekufanele kube ndawo niyabo omunye uthi awu ngamembeza omunye uthi ngasini emoyeni omunye uthi ngakhuluma ngezilimi lezo zinto zikahle zilungile kodwa nokho niyabo bangela umehluko omunye uthi ngikuthole ngale ndlela omunye uthi ngikuthole ngikhala omunye uthi ngikuthole ngokugodola ukuqhaqhazela omunye uthi ngibone ukukhanya nomunye niyabo kunomehluko omningi kakhulu bekufanele kube nendlela ethile ebesizokwazi ngayo ngokuqinisekile ukuze kungabikho mbuzo ezingqondweni zethu nebhayibheli lathi unguye ngakho bekufanele kube nendlela ethize yokwazi anicabange kanjalo na ngicabanga ukuthi bekufanele kube nendlela ethile yokukwazi manje angikholwa ukuthi ibhayibheli lasho lezo zinto futhi lenza lezo zithembiso ngaphandle kokwazi ukuzigcwalisa ukukholwa lokho na u-abrahama siyinzalo yakhe uma sikukristu siyinzalo ka-abrahama futhi u-abrahama wayeqiniseke ngokugcwele kwabaseroma besine ukuthi wayekwazi ukugcina noma ukwenza lokho ayethembise ukukwenza futhi uma unkulunkulu enze isithembiso futhi angami emva kwaso khona-ke akasuye unkulunkulu futhi uma yenze isithembiso uyakwazi ukusisekela kungenjalo akasoze enze isithembiso manje nginesiphelo futhi akanasiphelo ngakho angeke enze iphutha ngingalenza wena ungalenza abafowethu bangalenza sonke singawenza amaphutha sinesiphelo
If I don't know more than I did
Namuhla uma ngingazi ngaphezu kokuba ngenzile ngonyaka odlule angisathuthuki kodwa uNkulunkulu angeke athuthuke ngoba uphelele kwase kokuqaleni futhi zonke izinqumo ziphelele
If God is ever called
Manje lalelani uma uNkulunkulu eke wabizela enkundleni kuba enze isinqumo lapho enze leso sinqumo lokho kuya kuxazulula phakade angeke aphinde abuye futhi athi benginephutha lapho
And if he doesn't act each time
Futhi uma engenzi isikhathi ngasinye ngendlela enza ngayo ekuqaleni wenza ngokungalungile ekuqaleni niyabona uphelele ngakho ke uma eke wabizwa ukwenza noma yini futhi isinqumo sakhe etsake zenziwa lokho kuxazululiwe kuze kube phakade wodlula kokubila amazulu nomhlaba kodwa lelo zwiye lisoze lehluleka ngoba liyingxenye kaNkulunkulu ngiyakubona na ngakho ke bheka lapho uNkulunkulu abizele enkundleni ukuba asindise umuntu olahlekile indlela yakhe yokuqala yokuletha lowo muntu ensindisweni kwakungegazi akagaze akuguqule amadoda asindisiwe kuphela yinye kuphela indawo yenhlanganyelo noNkulunkulu futhi leyo ingaphansi kwegazi elichithiwe akukaze kube ngesivumo kholo akukaze kube ngebandla akukaze kube ngenhlangano akukaze kube ngesizwe kungegazi uIsrayeli wahlangana ngaphansi kwegazi elichithiweyo zonke isikhathi futhi sisalokhu sihlangana ngaphansi kwegazi elichithiwe uma singakwenzi ngeke sibe nenhlanganyelo kunjalo thina inhlanganyelo ibuyiselwa kuNkulunkulu kuphela ngegazi ngokuba uhlanga lwabantu lungahlangana kuphela noNkulunkulu njengoba umhlatshelo wegazi umile lapho ngenxa yakhe amen lokho kuzinika isiqiniseko ukuzwakala hayi okuthize okuyinganekwane okwaprofethwa ngezinsuku zokugcina lapha konke kuzofika nxa zonke nazo zonke izinhlobo zezinto Kodwa sikholwa ukuthi izwi liyiqiniso likaNkulunkulu ngakho ke lesoze lehluleka futhi isinqumo sikaNkulunkulu sokuqala kwakungukusindisa umuntu ngegazi elichithekileyo futhi wayezo wonke umuntu oke eze kuNkulunkulu uza ngalondlela efanayo ngase sonke isikhathi futhi ukulungiselela kukaNkulunkulu ngokuphulukisa ngokukaNkulunkulu kwakusesisekelweni sokukholwa futhi yileyo ndlela aphulukisa ngayo kulobu busuku yisisekelo sokukholwa Akunandaba ukuthi indoda inkulu kangakanani uma uKristu uqobo lwakhe wayemi lapha ebulpiti nalesudi anginika yona uma ubemi lapha egqokele sudu ubengeke akuphulukise lutho olhlobo usevele ukwenzile angahle enze ukuthile ukuze akukholise noma akubhekise ezwini futhi lokho bekunganelisa futhi angakhombisa ngesiphiwo esithile sobuNkulunkulu ukuthi wayenguKristu kodwa ubengeke akuphulukise ngoba usevele ukwenzile Ungayihlenga kanjani noma yini ngemva kokuba isivele isihlengiwe na? Amen. Lokho niyabona ukuthi ngiqonde ukuthi na uma ukuhlengwa kuqediwe kuqediwe. Uma benginommese wami ezansi lapha esitolo esibolekisa ngemali kuthathwe isibambiso bese ngithenga ummese ngiyubuyise futhi ngikhokhe inani futhi ngithola ithikithi futhi awu izongikhokhisa kanjani futhi leyo ndoda ngakho futhi na nginayo i-receipt yayo usuvele uhlengiwe. Ngithi ngifuna ukuhlenga ummese wami. Ubethe i-receipt esandleni sakho. Oh hey. Futhi lapho noma imuphi wesilisa noma isifazane eza kuKristu ekugcwaleni kwesiqiniseko sokufa kwakhe ukumbelwa nokuvuka futhi ungowemukela ukuthile efeni kuzo zonke izibusiso ezihlengayo uJesu azifela futhi yena ukunika ibhuku leshekeli negama likaJesu libhalwe phansi kuzo zonke celani noma yini kubaba egameni lami uma nihlala kimi namazwi ami kini celani nikuthandayo niyokwenzelwa awutholi nje yesaba kushintsha ishe ke ungakwenzi bengihlala ngithingi ihlangana nezigaba ezimbili zabantu ezikhathini zami emhlabeni jikelele emsebenzini wobuthunywa yabe nkolo ngihlangana nezigaba ezimbili zabantu esinye sazo yiphelikostali esinye ngesiqavile uqavile ngokwendawo uyazi lapho emikhona ukuthatha ngezwi ngiyindedela kaNkulunkulu ngokuvuma kwami niyabo uthatha ngokwendawo lokho kuma kodwa akanakho ukukholwa kulokho akhuluma ngakho. Ipentecostal inenqwaba yokukholwa, kodwa akazi ukuthi umi kuphi, akazi ukuthi ungubani. Njengendoda inemali ebhange futhi ayikwazi ukubhalisheke futhi enye ingalibhalisheke futhi ayinayo imali ebhange. Uma ubungase uthole labo womabili ndawonye, uma bengingathola ukukholwa kwepentecostal nemfundiso yokuqavile noma ngokuphambana. Ngenze amapentecostal abone ukuthi angobani, angamadodana namadodakazi kaNkulunkulu asevela afile, ambelwa, avuka futhi ahlezi ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu. Hhayi ukuthi uzoba khona, ukhona. Ngezinye izikhathi ngiyacabanga ngolunye usuku kwenzeka ngashaya okuthize okuzwakala kakhulu kimi, futhi akuvamile ukuthi ngike ngishaye noma yini engenza noma yini ngayo, kodwa bengicabanga ngaphambi nje kokuba ngifinyelele phansi ukuze ngithole lokho engizozama ukukusho kini. Bengicabanga ngo-Israyeli ezansi eGibhithe, futhi babe yizigqila, futhi lokho babengabantwana bakaNkulunkulu. Sonke siyayazi indaba futhi bona uma babe bajikijelela isinkwa esibunjiwe babefanele basidle, uma bedlongula amadodakazi abo, uma bebulala amadodana abo, kumbe noma yini abayenzayo kwakuvele kwenziwe. Babe yizigqila futhi nokho babengabakhethiweyo, abakhethiweyo bakaNkulunkulu, benesithembiso esilindile kuze kufike isikhathi sokugcwaliseka. Kodwa kwafika usuku base beqhele kakhulu kukho, baze bangakubona, babengazi ukuthi isikhathi sifika nini, kodwa uNkulunkulu uhlala esigcina isikhathi.
Now that's what's the matter with the Pentecostals today. They don't recognize.
Manje yileyo indaba ngamapentecostal namhlanje, awaqonda ukuthi isikhathi sesifikile. Isikhathi sesifikile sithembizo sikaNkulunkulu kuba sigcwaliseke. Manje ngolunye isuku ogcoba ephuma ehlane kufika umprofethi nensika yomlilo phezu kweyakhe, phezu kwakhe imhola, wenze izimangaliso nokunye nokunye, futhi wabatshela ukuthi kwakukhona izwe elaligeleza ubisi nezinyosi. Akekho ongakaze abe lapho, akekho kubo babezwile nje ngalo ukukholwa kufika ngokuzwa. Ngakho basuka bahamba nalo mprofethi badabula ehlane, futhi bafika endaweni ethiwa yiKadeshi Barinea. Lokho kwake kwaba yisihlalo sokwahlulela somhlaba, futhi lapho ngenkathi u-Israyeli ekanisile, futhi ilapho okwahlulelwa khona nesono. Futhi Joshua iqhawe elikhulu negama elithi Joshua lichaza ukuthi Jehova msindisi, leliqhawe elikhulu lawela eJordani, ngekho noyedwa kubo wake waba khona ngaphambilini. Wawela eJordani waya kulelizwe lesithembiso, futhi wabuya nobufakazi bokuthi kwakuyizwe elihle futhi kwakuqinisile. Wayenzani na? Eqinisekisa izwi likaNkulunkulu. Niyabo ekhombisa ukuthi lokho uNkulunkulu ayekuthembisile, uNkulunkulu ayekwenzile. Niyabo isivumelwano asinambandela. uNkulunkulu wenza izivumelwano ezintathu, esisodwa no-Adamu wasephula, esinye noNowa futhi kwakusephuka. Kodwa ngenkathi uNkulunkulu enza isivumelwano no-Abrahama kwaba ngokuthi ngizo, hhayi uma uthanda, wathi ngine. Kwizivumelwano sikaNkulunkulu esingenambandela asenza no-Abrahama nenzalo yakhe, futhi siba yinzalo yakhe lapho sesifile kuKristu. Manje qaphelani futhi kulesi sikhathi esikhulu, ngenkathi ebuyisa ubufakazi, u-Israyeli wahamba wawelela ezweni, futhi lapho kwakungadingeki babe ngaphansi izigqila, babe ngaba nezingadi zabo, futhi bakhulise abantwana babo, futhi bakhulise amabandla abo nakho konke. Kodwa ekugcineni ukuguga kwababamba emva kwesikhashana kulelozwe elithandekayo lesithembiso, kwakukhona amatshe amathuna emagqumeni yonke indawo. Khona-ke phansi kusuka enkazimulweni kwehle iqhawe elikhulu kunawo wonke umunye uJehova msindisi uJesu indodana kaNkulunkulu. Futhi wathi kukhona ukuphila emva kokufa, lapho okungekho khona amatshe amathuna namathuna, ngokuba ekhaya likababa wami kunezindlu eziningi. Kube bekungenjalo bengizonitshela, futhi ngizohamba ngiyolungisa indawo, bese-ke ngize futhi nginamukele kimina uqobo. Ufika ukuzosindisa isintu esifayo, futhi wafika eKadeshi Barinea yakhe iKalvari ukwahlulela. Lapho kungeziswa isihlalo sokwahlulela sezwe kuphela, kodwa wahlulelwa ngezwe, lapho wathwala ububi nezono zethu sonke eKalvari. futhi wafa kwaze kwathi ilanga nenyanga nezinkanyezi kwangakhanya futhi wawela ejordani esiyibiza ngokuthi ijordani ukufa kodwa ngalolo suku lwesithathu wavuka futhi ebuyisa ubufakazi njengoba kwenza ujoshua izwe likhona nginguye owefile futhi ngiyaphila kuze kube phakade naphakade futhi nginezihluthulelo zokufa nezihogo akafile uvukile khona-ke sinezibambiso sefanethi utshele ibandla khuphukela lapho epentekoste phezulu izinsuku eziyishumi phezulu ejerusalema linda phezulu lapho isikhathi eside kangaka ngizokuthumela isibambiso sale lizwe elikhulu futhi siyazivuma izono zethu futhi siyafaka ithini okuqobo futhi sivuka kanye naye futhi sinobufakazi buka lapho besikhona buka lapho esikhona amen niyabo sake saba phansi lapho manje siphezulu lapha sesivele sibambe ubufakazi bokuthi sifile futhi sambelwa kuKristu futhi savuka futhi ovukweni futhi sihlezi kulobo busuku naye ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu ohe wonke udeveli konke ukugula zonke izifo yonke into inqotshwe nguye uyilowo mnqobo onamandla akusadingeki ukuthi siphinde sinqobe sekuvele kunqotshiwe sesivele sifile sesivele sivukile amen sesivele sivukile kwabafileyo bangaki phakathi lapha ozwa ngaleyo ndlela kulobu busuku na buka lapha nje usuvele uvukile kwabafileyo nake nafaye kungabazeni iziphambeko nangabaza izwi likankulunkulu nalingabaza ukuthi liqiniso manje wena uthi abanye abantu bayakholwa nje bavele bayeke ukweba bayeke ukuqamba amanga lokho kusiwa amakristu lokho ngabantu nje abazenzisayo kuhlala kukhona izigaba ezintathu zabantu yonke indawo lowo abakholwayo abazenzisi nabangakholwayo kunabo kuwo wonke amaqembu babahlala bekhona ngakho abantu nje kodwa ukuvuma kuphuka uthi awu ngayivuma kudala enkolo usizi niyabo into efuna kuyenze kukufa kuwe qobo bese umbelwa kukristu futhi uvuswe naye ekuvukeni kwakhe futhi uhlezi manje ezindaweni zasezulwini niyabo khona-ke ukungakholwa kwakho kuyadlula ungahlala kanjani umoya kankulunkulu kuwe futhi uphike izwi lapho umoya kankulunkulu waloba izwi na niyabo angeke ukwenze uma uphika izwi kunento ethize kuwe ekutshela ukuthi akunjalo khona-ke lokho kungakholwa usesesonweni bukani labo baphristi nabafarisi ukuthi babekholwa kanjani amadoda angcwele njengoba singakubiza namuhla nojesu wathi ninani ngaba kayihle udevele nemisebenzi yakhe niyayenza ini ukungabaza izwi nithatha amasiko enu futhi nenza imiyalo kankulunkulu izwe wo ukuba ubelapha kulobu busuku bekungaba yinto efanayo amasiko ethu enze izwi likankulunkulu langaba namsebenzi kubantu sifanele sibuyele kulelo zwi sibuyele kulo ngiyaxolisa abangane bami abangamakhaladi ngishumayela kubo kuyo yonke indawo kodwa utate osekhulile wanikeza ubufakazi sikakuthini esinge side sidlule kwawodwa umhlangano wathi mina ufuna ukwenza ubufakazi kulungile tete wethu kuqhubeka wathi ngifuna ukusho lokhu angisikho lokho ebengifanele ngibe yikho futhi angisikho lokho engifuna ukuba yikho kodwa kunento eyodwa engiqinisekile angisikho lokho engakivamise ukuba yikho ngakho ngicabanga ukuthi lowo umqondo omuhle niyabo angisekho ezansi lapho futhi angilungile ngendlela engifuna ukuba ngayo futhi angimuhle ngendlela ebengifanele ukuba ngayo kodwa nginesiqiniseko sento eyodwa angisekho nhlobo ezansi lapho lolo ulwazi nzulu oluhle yebo mnumzane angisikho lokho engakivamise ukuba yikho kunjalo manje besiyobhekani kukristu khona-ke na manje uma enguye izolo namuhla naphakade sizofanele sithole ukuthi ube yini izolo ukuze sazi ukuthi uyini namuhla ngabe kunjalo na ngokuba ngingahle ukuba ngikushilo kula mazwi agawuliwe ukuthi unguye ibhayibheli lakusho lokho futhi ngizama ukunitshela ukuthi unkulunkulu ongena siphela angeke aguqule indlela yakhe uzofanele ahlale enguye ngakho-ke lokho ayeyikho manje lokho kwakuse ezinsukwini zikaphawulu ebhala encwadi yamahebheru lapha sikhole ukuthi ngupawulu futhi wayetshela lawo mahebheru ukuthi ujesu kristu ube nguye izolo manje siyazi ukuthi ujesu kristu wayenguye owakhipha abantwana bakwa-israyeli egibhithe siyakukholwa sonke lokho insika yomlilo kwakungukristu impela yayinjalo ibhayibheli lathi kumahebheru eshumi nanye lapha ngiyakholwa lokho umose wathi ukuthi ukwa kukakristu kuyingcebo enkulu kunemicebo yaseGibhithe niyabo walandela uKristu futhi noma ubani uyazi ukuthi leyo nsika yomlilo okukhanya eyathatha u-Israyeli ihlane kwakuyingelosi yezivumelwano okwakunguKristu uma nizoqonda waye lowo ngokungunkulunkulu phezu kwethu kwase kuthi ke lapho eba yinyama futhi wakha phakathi kwethu uNkulunkulu wayekuKristu ebuyisana nezwe kuye futhi manje usebandleni niyabo onguye izolo lamuhla naphakade niyabo manje qaphelani ukuthi ube yini izolo sithanda ukubona uJesu manje uma simbone ngendlela efanayo ayeyiyonke lokuthi manje ake sithathe sifunda kuJohane ongcwele futhi uJohane ongcwele sahluko sokuqala lapha sathi ekuqaleni wayekhona ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu
and the word was made flesh and dwelt among us
Unizwi waba inyama wakha phakathi kwethu khona-ke kuyini na izwi uma sithela uKristu njengoba wayenjalo izolo ubeyoba yizwi likaNkulunkulu ngoba ekuqaleni wayekhona ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu manje uzoba yizwi likaNkulunkulu ngenkathi lapha emhlabeni wayephelele kakhulu ngakho eneliseke kakhulu wathi hlelani imibhalo ngokuba kuyo nicabanga ukuthi nokuphila okuphakade futhi yiyo ifakaza ngami amen uma ngingenzi imisebenzi kababa wami khona-ke ningangikholwa kwakungezikho lokho bazange bamqonde lo muntu engengaphezu komuntu ojwayelekile awu ngokwenyama mhlawumbe wayengeyena kodwa wazalwa yintombi kodwa nokho wayengumuntu uyadla waphuza walala kanjalo njalo njengoba senza kodwa nokho ngaphakathi kuye kwakunguNkulunkulu wathi kumina wenza imisebenzi ngubaba wami ohlala kimi wenza imisebenzi uJohane ongcwele wesihlanu ishumi lesishiyagalolunye wathi ngiqinisile ngithi kini indodana ingenze lutho ngokwayo ngaphandle kwalokho ebone uyise kwenze nendodana iyakwenza kanjalo ngihlala ngenza lokho okuthokozisa ubaba ngani na akazange neze enze waze wezwa ubaba wamkhombisa kumele kwenze wo ukuba nje besingalinda kanjalo yebo mnumzane size sithole niyabo wathi indodana yenze lutho ngokwayo noma ingenze lutho ngaphandle kwalokho ebona uyise kwenza indodana isebenza uyise uyasebenza nendodana iyasebenza kuze kube manje niyabo ngamanye amazwi wavele wenza umdlalo wasesiteji lokho uNkulunkulu amtshele ukuba akwenze manje wayezoba yizwi futhi lokho ngokuthi ukholwa ukuthi leli bhayibheli lelizwi khona lapha ibhayibheli linguNkulunkulu esimweni sombhalo futhi ngikholwa ukuthi ibhayibheli liyimbewu lawo mazwi ayimbewu ujesu wathi waphuma umhlwanyele hlwanyele imbewu lokhu yikho izwi likaNkulunkulu liyimbewu ujesu wathi laliyiyo khona-ke uma kunguNkulunkulu esimweni sombhalo futhi uyalemukela enhliziyweni yakho bese kuthi-ke umoya ongcwele unisela leyo mbewu iveza lokho ekwethembisile futhi noma yiluphi uhlobo lwembewu oluhlanyelayo luzoveza lolo hlobo lwesitshalo kunjalo impela sihlwanyelile kule mvuselelo enkulu edlulayo inqwaba yembewu yobuhlakani sinesitshalo sobuhlakani kunjalo uma besiyohlwanyela imbewu yevangeli besiyoba nesitshalo sevangeli futhi sidinga ukubuyela emigomweni nokufundisa kwebhayibheli kubuyelwe ebhayibhelini kubuyelwe kumoya ongcwele phezu kwezwi likaNkulunkulu elenza izwi likaNkulunkulu liphile ilokho kanye okwakuyikho manje wayeyindodana kaNkulunkulu ngenkathi ezalwa kodwa lapho ebhaphathizwa nguJohane eJordani babona umoya ongcwele wehla njengejuba futhi wahlala phezu kwakhe futhi yena eyizwi khona-ke izwi liqala ukuzikhomba amen izwi liqala ukuzibonakalisa kungani na umoya ongcwele wawuphakathi lapho ukhuluma izwi likaNkulunkulu manje sithela ukuthi kumahibheru sahluko sesine ivesi leshumi nambili ibhayibheli lasho ukuthi izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkemba isika inhlangothi zombili lisika lihlukanisa nokunye nokunye futhi lahlulela imicabango yenhliziyo amahibheru esine ishumi nambili izwi manje ningakukhohlwa lokho manje sizokudinga emva kwesikhashana
of God is a discerner
izwi likaNkulunkulu lahlulela imicabango yenhliziyo manje uDuteronomy 18 uMose umprofeti omkhulu umpristi nenkosi noma ngabe waye yini owahola uIsrayeli wathi inkosi uNkulunkulu wenu iyakuvusa umprofeti onjengami kuyokwenzeka ukuthi lowo ongayikumuzwa lowo mprofeti uyofanele anqunywe. Niyakhumbula ngenkathi uJohane efika la kwase kuyiminyaka engamakhulu amane selokhu ubaba nomprofeti kusukela kumalakhe, futhi lapho uJohane esefikile wanyakazisa isifunda futhi beza kuye futhi bathi uyilowo mprofeti, niyabo loyo ozofika na? Wathi angisuye kodwa uyeza emva kwami. Manje uJohane wayeshumayela nje, niyabo wayengumprofeti kodwa umshumayeli wezwi ungumprofeti, kodwa uIsrayeli njalo wayefundiswa ukukholwa abaprofeti babo ngokuba izwi lenkosi liza kuinina umprofeti. Kunjalo izwi lenkosi lafika kumprofeti uIsaya, izwi lenkosi lafika kumprofeti uJeremia, izwi lenkosi lafika kubaprofeti. Amahebheru kuqala uNkulunkulu endule wakhuluma kokhokho ngabaprofeti ngezindlela eziningi ngalolu suku lokugcina ngendodana yakhe uKristu uJesu. Kaphelani beza kubaprofeti noIsrayeli wafundiswa ukuba akholwe abaprofeti babo. Abaningi benu bayamazi uLeo Petrus umngane wamoqondela impela wathumela cishe isigidi sabathestamente elisha ezansi ngenkathi bekhuphula lawo majuda ivela ezansi eIrani bewanika lamathestamente elisha. Uyalazi ithestamente lamajuda ufunda ukusuka ngemuva uya phambili, futhi lamajuda efunda lokhu awazange ezwe ngento ebizwa ngokuthi uJesu ngumesiya. Babethathwa ezansi lapho ekuthunjweni kwamaRoma, babeyolima nge nikuboneke kwiphepha bhuku iluphi lapha iminyakeni embalwa edlule, nalapho bebuya. Futhi nginaso isithombe sakho bonke bebuyela phakathi. Ngifisa sengathi ngabe besile sikhathi besiyokuphonsa esikrinini ngobunye ubusuku futhi sinibonise. Sikubiza ngokuthi mizuzu emithathu kuze kube phakathi kwamabili sibone lamajuda ebuya betete abathandekayo babo besuke ezindizeni kanjalo njalo. Bathi ingabe niza ekhaya ezweni lendabuko kuzofana? Wathi sizela ukuzobona uMesiya. Lapho lo mkhiwane uveza imiqumbe yawo, nango isizwe sinemali yazo nakho konke kunye uhlobo lwemali ibutho lazo qobo lakho konke okokuqala iminyaka engamakhulu engamashumi amabili nanhlanu. Niyabo uJesu wathi lapho usibona sikhipha leyo miqumbe manje sisesikhathini sokuphela. Kaphela manje babe lapho beyo kibela lezo zindiza babengeke babezisaba lezo zindiza. Ngakho uRabi wababiza wathi kumbulani umprofeti wethu wathi siyoyiswa ekhaya ngamaphiko okhozi. Kwakuyilokho-ke indiza, ngakho bayafika futhi nabo behlezi ezweni labo lendabuko namhlanje bayabakholwa abaprofeti babo. Manje ngakho-ke ngenkathi uMesiya wayezofika wayezoba nguNkulunkulu umprofeti, wayezoba ngumprofeti kunezelwe ngaphezu komprofeti, kodwa wayezokwenza imisebenzi yomprofeti. ULeo Petrus ngenkathi ethumela lawo mabhayibheli ezansi lapho wathi uma lo Jesu wayengumesiya kodwa-ke akafile kepha uvukile futhi asimbone enza isibonakaliso somprofeti futhi sizokukholwa. Ngenkathi lokho kwenzeka abezizwe sebephelile futhi niyakwazi lokho. Lonke nina abafundi beBhayibheli niyakwazi lokho. Leso yisikhathi sokuphela khona lapho. Ake nje lawo majuda akuthole futhi. Ngakho into enje ephelele okwesikhathi esincane nje sokuphumula manje. Sisavula iminyango. UNkulunkulu una abezizwe bemukele ukuphumula okuzayo ukuba kufike iminyango yesihawu. Manje ake sibone ukuthi waye yini. Siyamthola ngaleyo nkathi eyizwe ephaphathiziwe. Wayehlane waphuma emva kokulingwa izinsuku ezingamashumi amane udevele futhi masinyane uyaqala udumo lwakhe nokuqala ukusabalala. Lokho yena ngicabanga ukuthi wayengeyena umfundisi owaye ngaba eza iphimbo lakhe njengelethi uphandle enkokweni kanjalo njalo, kodwa kwakukhona ukuthize ngayo kokwehlukile. Futhi siyaqaphela kwathi nje eseqale inkonzo yakhe kwakukhona uyedwa ogama lakhe lingu-Andrea, uJohane ongcwele lapha oyedwa. Ngihlala ngqoka uJohane ongcwele onke amanothi am okwamanje nje. Oyedwa ogama lakhe lingu-Andrea wahlala naye ubusuku bonke futhi wayenelisekile ngempela ukuthi wayengumesiya. Iya ngale kuSimoni. Manje uma noma yini lowo ngumfowabo, uma noma ubani oke wafunda umlando kaPetro no-Andrea njengoba sibazi uyise wabo wayeyikholwa elikhulu, watshela labo bafana ngelingilanga bengihlala ngicabanga ukuthi ngizombona uMesiya. Wonke umJuda ubelokhu ekulangazelela lokho kusukela edeni, futhi ngakho bathi sine thina ngelingilanga uMesiya uyofika. Bengicabanga ukuthi bengingeke ngimbone, kodwa mhlawumbe ngiyaguga futhi ngeke. Kodwa bafana, ngaphambi nje kwalowo uMesiya ozayo, khumbulani kuzoba khona inqwaba yezinto eziyovela. Kuhlala njalo kufika oMesiya, siyakwazi lokho. Yonke indawo basenabo, yonke indawo oMesiya. Awu, uma bonke oMesiya bamanga bevela, ukukhombisa ukuthi kufanele kube khona uMesiya weqiniso ndawo ndawo. Ngaphambi kokuba kube khona idola mbumbulu, kuzofanele kube khona elilungile ukuba lenziwe ngalo. Yingakho liyilo mbumbulu. Qaphelani, watshela amatetela akhe wathi, manje ningakhohlwa, hlalani nomphalo uMesiya ngokuka Mose, lowo esasimlandela yonke leminyaka. Wathi, inkosi uNkulunkulu wethu iyovusa umprofethi phakathi kwethu. Uyoba umprofethi uMesiya, ngeke abe nje izifundiso, umfundisi, umpristi omkhulu othize, isikhulu esithize, kodwa iyoba ngumprofethi. Manje sizomzingela manje cishe imizuzu eyishumi nje manje ngaphambi kokuba siqale ukukhulekela abagulayo. Iyoba ngumprofethi. Futhi uAndreya uyahamba futhi ufumana uSimoni mfowabo ongumdobi, futhi wathi, woza ubone ukuthi bani esimtholile. Simtholile uMesiya. Sengiyabona uSimoni ethi, oh yebo, sibe nabo yonke indawo.
But he come walking up in the presence of Jesus, and as soon as Jesus saw
him, he said, Simon, lokho kwakutshola wazi ngalo nkathi ngo wayengazi kuphela ukuthi wayengubani, kodwa wayemazi lowo baba wakhe omdala wesabo uNkulunkulu. Wena unguSimoni, ndodana kaJona. Kana lapho uPetro lowo kwakunguye lo Mesiya, ngoba wayekufakazisile impela lokho umbhalo wathi uyoba yikho. Hayi ngoba wayegqoke kahle iziqu eziningi kangaka ephuma ekolishi, wakhuluma amazwi akhe ngesizotha, waba nomthelela omkhulu phakathi kwabantu. Lowo bekungeke kube ngumprofethi. Abaprofethi bazondwa kakhulu, futhi ngakho abantu ababathandi isambulo seshumi nanye sathi lapho bobabili izizwe zabazonda labo baprofethi bebelokhu bekwenza. UJesu wathi, yinina enakhanda abaprofethi kabanje, futhi nacaka amathuni abo, wathi yinina labafaka lapho? Yimuphi kubaprofethi uNkulunkulu amthuma eningamkhandaka ngamatshe na? Bahlala bephambene futhi bephikisana nezinqubo zenkolo yozosuku, futhi sithola ukuthi baqama ngesibindi, futhi nangu uJesu emi phandle lapho. Futhi babonile nokho ukuthi wayenza isibonakaliso somprofethi noSimoni wathi wavuma ukuthi uyindodana kaNkulunkulu. Kwakukhona oyedwa omile lapho ogama lakhe linguFiliphu, amavesi ambalwa ngqo ngezansi kwalo lapha. UFiliphu futhi wayenomngane, uma wake wafunda ngempilo kaFiliphu, wayenomngane ababehlala futhi babe nezifundo zeBhayibheli ndawonye. Siyakwenza lokho ezikhathi eziningi, sihlale futhi sifundisise ngezinto ezahlukene nabefundisi nabazalwane namalunga avamile. Sonke siyalifunda iBhayibheli, sithole iBhayibheli lethu ekhaya, amasoka nezintombi uma bengamaKristu, nendoda nomfazi sinezifundo zeBhayibheli ezincane. UNathanayeli noFiliphu babekade befundisise imibhalo egoqwayo ndawonye, futhi babenelisekile ngoba bobabili babengamakholwa ukuthi uMesiya waye kwasekuyisikhathi sakhe sokuthi afike. Ngakho lapho uFiliphu ebone lokho kwenzeka, wazungeza iquma ukuze athele uNathanayeli. Manje uma uzokumaka, uma uke waba lapho ukusuka lapho uJesu ayeshumayela khona ukuya lapho athola khona uNathanayeli kuleso sixhobo semithi, kwakungaba amamayela ayishumi nanhlanu. Mhlasimbe wahamba usuku olulodwa futhi wabuya ngolulandelayo, futhi wathola uNathanayeli. Siyayazi indaba, wayephandle engadini yakhe yezithelo ekhuleka, futhi ngaphansi kwezihlahla zomkhiwane ekhuleka. Futhi sengathi ngiyabona, ngibona uFiliphu emi lapho elindile, waze waqeda ukukhuleka. Futhi mhlawumbe wayekhuleka into enje, wo Nkosi, silungele umkhululi. Nkosi, besise kuthunjweni kwamaRoma sonke lesi sikhathi, abantu bakho bayahlupheka. Oh Nkulunkulu, ba bonke baphambukile, futhi kubukeka sengathi amabandla onke ehlisile. Siyakhuleka, oh Nkosi, sithumele umkhululi, sithumele uMesiya, besimlangazelele. Sikhululekile futhi lapha izinsuku ziyadlula manje kimi, futhi bengifuna ukubona uMesiya. Amen. Ngenkathi esukuma uFiliphu wathi, woza ubone ukuthi ubani ezimtholile hayi ukuthi uzizwa kanjani na izinkukhu ziqhubeka kanjani namaqanda akahle na futhi zinjani izinkomo zobisi na qabo qabo injani ingadi yomnqumo na qabo ngokuqondile yileyo inkathazo namhlanje sinenqwaba yombhedo ecutshwe nobukristu uqonda ngqo ephuzwini woza uzobona ukuthi ngubani ezimtholile ujesu wasenazaretha indodana kajosefa yileyo indlela yokuthatha umlayezo manje asikwenze umdlalo sesiteji kancanyenyana kwenzela abantwana sengiyambona nantanayeli isifundiso sombhalo niyazi wasukuma wathi manje Philip wena nami sesifundisise imibhalo eminyaka eminingi kusukela sisengabafana siphuma esikoleni futhi kufanele ukuthi uhambe waphumela ekupheleni yokujulile endaweni ethize njengoba besizokutsho namuhla uqonde ukuthini isifundiswa njengoba unjalo emibhalweni na futhi uyothi simtholile ujesu wasenazaretha indodana kajosefa engumesiya ngani akunakwenzeka akukho okuhle okungaphuma lapho manje yena ngicabanga ukuthi umnikeze impendulo enhle kakhulu akashongo ukuthi hlala ekhaya ugxeke wathi woza uzibonele yabo woza uzozitholela wena woza uzobona sengiyababona behambisana emgwaqeni kosuku olulandelayo ngani sengiyamuzwa unathanayeli ethi noma uphilipu ethi unathanayeli uyazi ukuthini uyamkhumbula lowo mdobo omdala ongazi lutho manje uyakhumbula upetro umbishophi okubusa ezindabeni ezi ngcwele kwebandla lokuqala wayengenayo imfundo yanele ukuza asayine igama lakhe okuqobo ibhayibheli lathi wayikho kokubili engazi lutho futhi engafundile kodwa kwamthokozisa uNkulunkulu ngokukholwa kwakhe ukuqonda ukuthi wayengubani yabo waze wamnika nezihluthulelo zombuso ngaphandle kwemfundo eyanele yokusayina igama lakhe sengiyamuzwa ethi uyamkhumbula lowo mdobo omdala owathenga leyo nhlanzi kuye ngaleso sikhathi na oh yebo babambisa ngoSimoni yebo ngiyakhumbula ngangimazi ubaba wakhe yona impela wayevamise ukuba ngumfarisi omdala enhla lapho idikoni ebandleni uyazi kanjalo njalo ya yakubula wathenga lezo zinhlanzi futhi akakwazanga ukusayina leyo receipt yebo wonyukela phambi kwalompho uJesu lomprofeti osemusha waseGalile futhi wamtshela ukuthi lalingubani igama lakhe futhi wamtshela ukuthi uyise wayengubani uyakhumbula ukuthi kanjani ngani bekungeke kungimangaze uma engangitsheli ukuthi ubani tshele ukuthi ungubani lapho ufika lapho oh uma ngingakubona bona lokho manje siyazi ukuthi sobabili sawufundisisa umbhalo siyavumelana ukuthi uMoses ifanele sithathe izwi lakhe ngoba wayeyisixobose sibonakaliso esikhulu sikaNkulunkulu futhi wathi lapho uMesi efika uyoba ngumprofeti manje sifanele nje sikhumbule ukuthi ungumprofeti futhi wathi oh yebo impela uMesi ungumprofeti awu leyo ndoda yazi kanjani ukuthi uSimoni wayengubani noma ukuthi wayengubani ubaba wakhe na ubaba wakhe wayekade esafa iminyaka manje wathi awu ngizovele ngi bengiyobona futhi ngikathi kubukela phakathi awu mhlawumbe uJesu wayenomuqo omkhuleko odzayo noma mhlawumbe wenyuka futhi wahlala phansi ezijamelini kumbe noma kwakuyini ngemva kwesikhashana uJesu waphenduka wambuka wathi bheka umIsrayeli okungekho nkohliso kuye manje wena uthi awu kusobala indlela ayigqoke ngayo qabo qabo basigibhije bonke babenentshebe kanjalo njalo umIsrayeli okungekho nkohliso kuye akazange yambize ngomgibhije wathi umIsrayeli okungekho nkohliso kuye wayengaba umbulali noma intsolaboya noma yini uyabo kodwa wathi nangu umIsrayeli okungekho nkohliso kuye lokho kwavele kwambohlisa wathi rabi okuchaza ukuthi mfundisi wake wangazi nini angikaze ngikubone phambilini
He said before Philip called you when you were under the tree
Wathunga kabizwa nguPhilip ngikathi ungaphansi kwesihlahla ngakubona kwakuyilokho ke lowo kwakunguJesu izolo phakathi kwamaJuda wathi ungakabizwa nguPhilip ngikathi ungaphansi komuthi ngakubona lelani mhlawumbe umbishopi wayemi lapho ngakho konke engikwaziyo kodwa ngokushesha lokho akwenzanga mehluko kunetanayeli wagijima wenyuka futhi wawela phansi ngakuye wayesejirabi wena ndodana kaNkulunkulu wena no inkosi yakwa Israel amen manje bekunguJesu lo wayizolo na ndlela ayeza zisa ngayo kuma Juda aqobo lwakhe na manje kokukhona lawo amakhulu laphake amadoda afundile eminga lapho efakele yomisho kulo emikhulu okhololo abaphendulelwe niyazi kanjani njalo bathi awu babefanele baphendule ebandleni labo lapho kwenziwa ngakho bathi lendoda inkuphelisabhule lawo ngudevele umpuli niyabo futhi wathi wenza lokho ngobelisabhule udevele futhi uJesu wathi ngiyakuxolela ngalokho kodwa ngolunye usuku umoya ngcwele uzofika uzokwenza into efanayo nokukhuluma izwi elilodwa ngokumelene nawo akusoze kwathethelelwa kunjalo manje kukhona izintathu izinhlangano abantu ungahle ungafuni ukubukholwa kodwa kukhona uma silikholwa iBhayibheli bonke baphuma kuHamu uShemu noJafethe abantwana bakaNowa manje bekusizani ngenkathi uPetro enezihluthulelo zombuso wavumela washumayela ePentecost amaJuda emukela umoya ongcwele nalokho okwakulapho futhi uFilipo wehla futhi washumayela kumaSamaria kuphela babengakawemukeli umoya ongcwele kwamanje futhi uPetro wehla wababeka izandla futhi bemukela umoya ongcwele kwase kuthi ke endlini kaKholiliyo abezizwe uPetro wenyukela lapho futhi wathi unywa ngombono phezulu lapho futhi esakhuluma umoya ongcwele wehlela phezulu kwabo kwase kuthi ke zonke izinhlanga zabana khona yabo izinhlanga ezintathu lowo kwakungamaJuda owezizwe nomSamaria
The Gentile, we, Anglo-Saxon, we wasn't looking for no Messiah. We were
Manje wezizwe thina ma-Anglo-Saxon sasingambhekile uMessiah, sasikhonza izithixo isagile emhlabeni wethu nabahedeni kodwa kubantu bakithi kodwa uMessiah uyeza kuphela futhi azazise kulabo ababheke uMessiah. Ngalokuthi aphushele noma ubani indlela yakhe ufanele umfune futhi ngakho washo wafika manje sizokuthatha kamuva kancane ngoba sifuna isikhathi sethu ukuthi sihambe sisalelwe imizuzu embalwa nje Kapelani ngekathi efika wazazisa kumaJuda ngokuba nguMesiya ngokukhombisa ukuthi wayengumprofeti uMose amvusa noma uMose akhuluma ngaye njalo ukuthi wayengumesiya ngoba wenza isibonakaliso sikaMesiya futhi babazi ukuthi lowo kwakunguMesiya wabona imicabango yabo lelo yizwi libukhali kunekembe sikanhla kodwa zombili umahluleli wemicabango yenhliziyo ngabe kunjalo na futhi wayeyizwe futhi nakho la ekhona ehlukanisa umcabango wabo kodwa ngelinye ilanga wayehlela eJericho lokho kwehlela ngcoko kusuka eJerusalema esikudlelisi sokuya lapho waye nezidingo ukudlula eSamaria ukuthizane amaSamaria ayebheke uMesiya nawo ngakho wafika emzini othiwa yisikare futhi wathi uma abafundi ukuba bayothenga ukudla futhi ngenkathi besahambile owesifazane omncane waphuma lapho mhlawumbe owesifazane omncane omuhle mhlawumbe umntwana waphendulelwa emgwaqeni ngabazali futhi bayamdedela wahamba noma kanjani futhi ecishe njenganamuhla ngakhuluma ngobuhlo ngandlebe benja ubuhlo ngandlebe babazali yilokho impela kuyiko mhlawumbe leyo ngane yayinento efanayo umama wayevumela ukuba enze noma yini yaphendukele ekubeni owesifazane odume kabe futhi ayikwazanga ukuphuma manje kade ngisezindaweni zasempumalanga futhi ngashumayela phakathi lapho kwe awu izethamele ezinkulu kunazo zonke ngake ngaba nazo kwakungamakhulu amahlanu ezinkulungwane lokho ngokusebhombeni lapho yabo futhi lapho futhi ngiyawazi amasiko abo manje ukuziphatha okubi nokuziphatha okuhlangeke kuhlangane ndawonye ngakho intombi babengena kuphuma lapho izintombi ziselapho ngakho yayifanele iphume ngamuva cishingele eshumi nangenqo yaphuma mhlawumbe yayinezinwele zayo zenziwe zonke phezulu kwekhanda layo futhi yaye mhlawumbe yayikade iphumile busuku bonke futhi niyazi futhi iyaphuma ukuzokha ibhakede lamanzi futhi amabhakede abo yizimbiza zinezibambo kuzo futhi bangabeka kubukeka sengathi kimi babamba cishe amagalane amathathu kuya kwayisihlanu bangabeka enye yalezo zimbiza phezulu kwekhanda labo futhi babeke enye enqulwini yenye futhi bahambe futhi bexoxa kumunye nomunye njengoba nje amanenekazi angenza futhi angachithi neze ngisho iconzi lamanzi angazi ukuthi bakwenza kanjani bavele bahambisane bexoxa uyazi futhi behleka lawo mantombazane amancanyana engaphakeme kangako ewathwele nje cishe amagalane ayishumi nanhlanu amanzi eqhubeka futhi ngakho banesigwedlo lapho futhi bathatha lamahuku bawabeke ngakulezi zibambo badedele njengembiza sizokubiza kanjalo bakudedele kungene emthonjeni futhi bakhe amanzi bese kuthi ke bekugwedla kubuyele phezulu kwengesigwedlo kodwa ke lo wesifazane uyaphuma wehlisa ibhakete lakhe lakhe kokamanzi futhi lapho ekwenza wezo umuntu ehlezi phezulu kohlobolwe ndawo ibonakala egasikathinye kanjena ngumthombo usekhona futhi wathi sifazane ngiphuzise futhi wabheka futhi kwakukhona ukuhlukana ezweni phakathi kwamaJuda nabezi noma amaJuda namaSamaria ngakho bathi lo wesifazane wathi nomzane akusile siko kuwe ungumJuda ucele mina sifazana ngumSamaria into enjalo manje wayebukeka nje njengomJuda ojwelekile wayegqoke njengomuntu ojwelekile angikholwa ukuthi ufanele ugqoke ngokuqalile futhi uhluke ukuze ube ngumKristu angikholwa ukuthi ufanele uziphathe ngokuqalile ngikholwa ukuthi wena nje yiba nje ngumuntu ube nje ngumKristu nje yilokho kuphela futhi akukho okuyinqaba into nje engaphakathi kuwe eyenzekile uyabo injabulo ukujabula nokuthula nokwaneliseka ukubekezela ububele ukuthula abantu bangakhuluma ngawe akukukhathazina kancane uyabonje lezo yizithelo zikamoya ngakho koleke lendoda yayihlezi lapha yayigqoke ingubo yende encane njengoba nje bonke abanye babenayo futhi egqoke njengomuntu ojwayelekile nje kodwa wayecishe abe neminyaka engamashumi amathathu budala kodwa ufanele ukuthi wayebukeka emdadlana kancane niyazi kujohane ngcwele wesithupha bathi uqonde ukungitshela ukuthi umbonile u-abrahama futhi awukeve eminyakeni engamashumi amahlanu niyabo bamehlulela kucishe ngamashumi amahlanu umsebenzi wakhe kungahle ukuthi wawenze lokho futhi wathi ngaphambi kokuba u-abrahama abe khona ngikhona ngakho lokho kunqumela phansi izimpaphe futhi niyazi kodwa lapho wayebukeka cishe mhlawumbe eneminyaka engamashumi amahlanu budala ehlezi emuva lapho wayesethi ngane wathi akusilo isiko ukubani namajuda ukucela thina amasamariya izinto ezinjalo asinabudlelwane omunye nomunye wathi kodwa ukuba bewazi ukuthi bani obukhuluma naye buyocela kimi amanzi futhi uyazi khona ke banede sebathela ukucoveka lapho niyazi cishe lapho ayekhonza kukhona manje bukani lona wesifazane wathi mnumzane wathi ubaba wethu Jacob manje niyabo lowo kwakungubaba ongumjuda futhi ubaba wethu Jacob wahamba lomthombo yena nezinkomo zakhe baphuza kuwo futhi wawunika uJosepha empeleni lokho akwenzayo kodwa wathi lokho ye obaba bethu baphuza kulomthombo futhi uthi unamanzi angcono kunalokhu na kanjalo njalo khona ke emva kwesikhashana uzama ukwenzani na wayethintana nomoya wakhe ngoba liyini izwi likaNkulunkulu na umahluleli ake sithi le umahluleli wemicabango yengqondo niyabo wenzani na wayekhuluma naye exhumana nomoya wakhe futhi wayetshela inkathazo yakhe bangako waziyo ukuthi kokuyini na impela sonke siyazi wathi hamba ulande indoda yakho futhi uze lapha wathi angina ndoda wathi usho kahle ngokuba ubunamadoda ayisihlanu naleyo ohlala nayo manje akusiye indoda yakho usho kahle bukani lowo wesifazane bukani laba bafarisi nabaqeqeshelwe ezokubukeka kahle niyabo bathi le ndoda ikuphelisaphule ngudevele bukani ngikathi lokho kukhanya kubaneka kuleyo encane imbewu yamiselwa ngaphambili lapho ngikathi shaya leyo nzalo kaNkulunkulu yangempela iyayikhona ngaphambi kokusekelwa kwezwe mhlasimbe igama lafakwa encwadini yokuphila yewundlu ngenkathi lishaya lokho ngokushesha waliqonda esimweni sakhe waliqonda futhi ngithi lowo wesifazane wayazi kakhulu ngoNkulunkulu khona lapho kunengxenye yabantu base-United States kunjalo yebo waqo ngani wacotshwa ngaphambi kokusekelwa kwezwe niyabo ngenkathi lokho kukhanya kulishaya labo bafarisi babefundile futhi babenesayense yezenkolo eningi nezinto kodwa babengalazi izwi futhi uthi wathi nomzane ngiyabona ukuthi wena ungumprofeti wewe umehluko nje phakathi kwalokho nalowo mpristi omkhulu nabo bonke niyabo
I perceive that you are a prophet. We know.
Ngiyabona ukuthi ungumprofeti wena. Siyazi thina maSamaria, siyazi lapho uMesi efika. Lokho kuyoba isibonakaliso sakhe. Oh hey, umJuda, manje uMsamaria. Siyazi lapho uMesi efika uzositshela lezi zinto. Wathi nginguye okhuluma nawe lowo bekunguJesu izolo niyabona ukuthi wayeyini na hayi ingubo yakhe yehlukile hayi ukubukeka kwakhe kwehlukile hayi okwakhe okungelutho okwehlukile waye lokho kwakungaphakathi kuye kumbonakalisa haleluya he ngiqale ukuthi uxolo kodwa angeke ngikushe lokho ngizoba ngothuka okungcwele ngingase ngenzise okuhlanye kancane kodwa ngizizwa ngikahle ngalendlela ngakho vele ungiyeke uyazi ngizizwa ngingcono ngalendlela kuphela ngikathi ufanele ube ngumprofeti wayazi ukuthi babekade bengenayo umprofeti yamakhulu eminyaka wathi ufanele ube ngumprofeti siyazi lapho uMesi efika sifundisiwe lokho siyakwazi ngombhalo ukuthi lapho uMesi efika uyositshela lezi zinto lokho kuyoba yizinto ayozenza uJesu wathi nginguye okhuluma nawe futhi kusuka lapho washiya imbiza yamanzi futhi wagijimela emzini lalelani umlayezo wakhe manje khumbula empumalanga ngokuzenzekela indlela efanayo ngeke balalele owesifazane odumulube kodwa indoda emgwaqeni kodwa ubungeke ummise kukhona ayethe vele kutholile wagijima wangena emzini babefanele bamlalele njengendlu eshayo babefanele bamlalele wagijimela emzini wayesethi wozani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile uyena yini lo lo Mesiya impela na
uthi iBhayibheli
lathi amadoda omuzi bakhona kuye ngenxa yobufakazi bosifazane lewo bekunguJesu Zolo ngabe kunjalo na usenguye namuhla ngabe sinasi isikhathi sesitatimende sisoda futhi na nje bese kuthi ke ngizoqala umugqomkhuleko into eyodwa nje manje manje khumbulana indlela aziqinisekisa ngayo yena oqobo ekupheleni konyaka ngamunye uzofanele kwenze ngaso sonke isikhathi manje lokho kwakungukuvalwa konyaka wamaJuda inzalo yangempela kaAbraham siyazi eyayivela kuIsaka kodwa manje kukhona inzalo yobukhosi ezango Kristu lelo yibandla niyakukholwa lokho na sonke siyakwenza lokho manje ephethisani ileyo ndlela azibonakalisa ngayo yena angikathi evala kumaJuda namaSamaria kulowo nyaka.
Now Jesus said in St. Luke that
kaphela manje uJesu washo kuLuke ongcwele ukuthi njengoba kwenzeka emihleni kaLoti iyakuba njalo kufeni kwendoda neyomuntu njengoba kwakunjalo manje bukani isiprofeti sakhe manje ake sibone ukuthi hloboloni losuku uLoti ayenalo manje kwakukhona ongakholwayo wenu abaseSodoma osivivi umKristu wehlelo uLoti noAbraham ibandla elikhethiweyo elibizelwe ngaphandle wayengekho eSodoma babephumile eSodoma babengekho eSodoma kwasekuqaleni ngakho ke babe nezinto zimagebhugebhu kancane kodwa babe sengaphandle eSodoma leyo yinto eyodwa enhle ngakho uAbraham wayehlezi eminyango wethende lakhe ngokunye ubusa obushisayo mhlawumbe cishe ngeleshumi nanye nqo futhi kwakhuphuka amadoda amathathu uthule ezingutsheni zawo amadoda nje ekhuphuka uAbraham wabuka niyazi kukhona uthile ngakho ungakwazi wena angazi wayazi ukuthi kwakukhona kuxakile ngalabo bafo futhi wagijimela ngaphandle wayesethi Nkosi yami woza ake ngike amanzi amancane futhi ngigeze izinyawo zakho futhi ngikunike ucezu lwesinkwa bese ke ungaqhubeka nendlela yakho futhi wagijima wangena watshela uSara ukuthi alungise isinkwa waphuma wathatha ithole elikhuluphalisiweyo walilungisa walikhipha wabapha ukudla. Nikaphelele yini na amabili alawo madoda empeleni aye okwakuyikho kwakunguNkulunkulu somandla kunjalo manje iBhayibheli lapha uAbraham wambiza kuGenesis ishumi nesishiyaga lombili lapha ishumi nesishiyaga lombili wambiza ngoElohim.
That's the same name that God appeared in Genesis 1.
Lelo igama elifanayo uNkulunkulu avela kulo kuGenesis oqala owenele konke niyabo uElohim uElohim enyameni niyabo. Omunye wathi kimi kungekudala umfowethu ongumfundisi wathi ukholwa ukuthi kwakunguNkulunkulu na ngathi impela ngiyakholwa uAbraham wathi kwakuyikho futhi ngiyalikholwa iBhayibheli wathi manje uNkulunkulu bengaba kanjani kuleyo nyama edla lokho futhi edla inyama nokunye okunjalo na ngathi uyakhohlwa nje ukuthi ungubani manje wayefuna ukuphenya iSodoma ngakho yena nje umzimba womuntu wenziwe ngezakhamizi eziyishumi nesithupha ezahlukene niyazi lokho ngokuthi ngicabanga ukuthi iPotashi nePetroleum liyam nokukhanya kwezulu lomhlaba nokunye nokunye wavele wacaphuna okungacwala izandla kwakho futhi wangena kukho wayesephephetha obunye okungacwala isandla enzelo Gabriel nobunye okomunye kuqhubeke kuze kwehle phansi lokho kuphela ngiyajabula ukuthi ngimazi kanjalo anijabuli na yebo mnumzane angenza noma yini isebenzele inhloso yakhe ngakho wehlela phansi kunjalo waphuma kukho ngijabulile kakhulu ukuthi ngolunye usuku kungahle kugabi khona ngisho nginezinwele cishe ezimbili noma ezintathu ezisele futhi bengize ikama lapha esikhathini esingeside esedlule futhi umngami washo kimi uthi Ebhili usunempandla ngokuphelele ngathi kodwa angikalahlekelwa nawo olulodwa lwazo sithandwa wathi ngicela ungitshele mina zikuphi ngathi kulungile sithandwa ngitshele ukuthi zazikuphi ngaphambi kokuba ngizithole noma aphi lapho ezazikhona ngalo nkathi zingilindile ukuthi ngize kuzo wathi kukhona olulodwa unwele lokandelenu oluyo unjalo lowo uNkulunkulu wethu ngendaba ngibuyele ekukhanyeni kwezulu nomhlaba futhi noma yini engingaba yiyo uzokhuluma futhi ngiyophuma ngalolu suku ngoba ngiyamkholwa amen kunjalo uvuko ngivuze ngosuku lokugcina wathi anilahlekelwa lutho ngizokuvuza futhi izinsuku zokugcina impela wayelapho ke lowo uNkulunkulu wethu esikholelwa kuye lowo uNkulunkulu engikhuluma ngaye futhi nango wayehlezi lapha futhi kaphelani abaseSodoma abamabandla nebandla likhethiwe bhekani amabili awo uBilly Graham wasimanje kanjalo njalo wehlela eSodoma futhi uqala ukushumayela ivangeli asikho simangaliso kodwa ukushaya nje ngobumpumputhe futhi kushumayela izwi wenza ongakholwayo aphuputheke ngakho wehla futhi washumayela ivangeli ukubiza lelo bandla elisivivi liphume yabo ngoba imbubhiso yayiza umlilo Ilokho kulandelayo ngumlilo kodwa ingelosi eyodwa yasala noAbraham senake naqaphela na akuyasethe ngonyaka kusukela ngalo ngathi ngitshele noma yinini lapho owake wabona indoda iphuma iyongena eBabiloni manje uAbraham wemukela lezo zibonakaliso futhi buka lezo zingelosi ezehlela lapho futhi namuhla esithi ngayo ebandleni yeLSVV ibandla lamahlelo lipelishwa hayi OABERHAM kodwa GRAHAM sike saba nosenki uFinney Knox uKelvin kanjalo njalo kodwa kukho lutho lugcina ngokuthi HAM kulelo bandla yinebo manje kukhona ingelosi eyahlala emuva ukukhombisa inkomba yayo okwakungunkulunkulu uqobo lwakhe enyameni yomuntu wakhombisa izinkomba zakhe lapha wathi Abraham manje ezinsukwini ezimbalwa nje ngaphambi kwalokho wayengu-Abraham futhi wathi uphi umkakho u-SARA okungukuthi usuku nje noma izimbili ngaphambi kwalokho wayengu-SARAYI uphi umkakho usara futhi manje ingelosi yathi use noma u-Abraham wathi use endene emva kwakho manje abesifazane babeziphatha ngokwehlukile kancane ngelo ngathi bayakwenza manje niyabo ngakho ba wayesethendeni emva kwakhe ngakho wathi ngizokuvakashela ngokwesikhathi sokuphila manje buka ngileso sabizwana somuntu futhi niyabo niyabona ukuthi kwakungubani na wayenze isithembiso ngizokuvakashela ngokwesikhathi sokuphila futhi uzoba nalomntwana wezithembiso kanjalo njalo futhi uSara ngaphakathi ethendeni wahlekela emkhoneni wakhe wathi manje wayesekhulile shayeke kakhulu njenge ngowami lalela udokotela wakho ngingumfoweni ubuhlobo bomndeni cishe babuneminyaka eyishumi nanhlanu engamashumi yamabili ngiyabo wathi mina isalukazi ngibe nenjabulo nenkosi yami nayo isigugile na futhi wahleka kuyo uqobo futhi indoda ihlezi lapho ifulathele ithende ngomhlane wayo yathi uhlekeleni uSara na ethendeni kuthiwani ngalokho na
Jesus said as it was in the days of Sodom.
Yabo Jesu wathi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma yakuba njalo kufikele kwendodana yomuntu ukuthi uNkulunkulu wayezozibonakalisa yena uqobo enyameni yomuntu futhi. Yabo uNkulunkulu phezu kwethu insike yomlilo uNkulunkulu enathi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu manje uNkulunkulu ekithi umoya ongcwele ngezinsuku zokugcina enyameni yomuntu uAbraham wafika ngosuku ebona izibonakaliso nezimangaliso zikaNkulunkulu kodwa akazange njengoba nje wayebona lezo zibonakaliso masinyane emva kwalokho umlilo wehla futhi washiya iSodoma Isibonakaliso sokugcina uAbraham asibona sikaNkulunkulu ngaphambi kokuwa komlilo isibonakaliso sokugcina uIsrayeli yasenqaba wabuyisibonakaliso esifanayo manje ibandla labezizwe selifikile esikhathini sabo manje sibheke uMesiya futhi uma leyo kuyindlela enza ngayo ngaphambi kwalokho ngalolo suku uzofanele enze ngokufanayo namhlanje uma esivumela ukuba singene ngaphandle kwakho khona-ke akafani khona-ke akaziphathi ngokufanayo futhi ubheka ubuso bomuntu niyabona ukuthi kikondo kuthini na uzofanele enze into efanayo futhi ngakho lokho kwenza uJesu Kristu abe nguye izolo namuhla naphakade impucuko ihambe nelanga siyakwazi sonke lokho impucuko endala kunayo yonke iShayina futhi njalo njalo futhi lapho impucuko iza isono siyanqobelana silokhu sinqobelana futhi manje sishaya ogwini lwasentshonalanga lukhona izivimbo msindo noma ikhethini lensimbi elehlukanisa impumalanga lentshonalanga nalanga abasekho abantu lapha yawulondlekaze uhamba uyothi ngungale uzofika empumalanga futhi sono siye safika njalo njalo ngenkathi indiya lihlala lapha lalingena sono lalinezinto ezobuzwe ezincane kodwa lapho umlungu esefikile waletha iwhisky abesifazane ukubulala nakho konke okunye futhi sono siye sanqobelana njalo njalo futhi njengoba isono sinqobelane ibhayibheli lathi lapho isitha singena njengozamcolo uNkulunkulu iyophakamisa ibhanela ngokumelana nazo lelizwi likaNkulunkulu laliyophakamisa ibhanela izwi laliyobonakaliswa kakhulu libonakaliswe kakhulu umoya ongcwele washaya kuqala ogwini lwasentshonalanga indoda ethile ikhalathi enezinqemu ezansi lapha eCalifornia umoya ongcwele washaya eCalifornia ngokukhuluma ngezilimi kwase-ke kufika umkankaso wokukhulukisa ngokukankulunkulu futhi nakhu la sikhona esikhathini sokuphela haleluya ujesu kristu nguye izolo namuhla naphakade uyakukholwa na asikhothamise amakhanda ethu umzuzwana nje baba wasezulu emphulini siyabonga ukwazi ukuthi siphila kulolu suku lokugcina ngaphambi nje kokufika kwalowo olungileyo leyo emangalisayo ekhazimulayo indodana yakho enothando inkosi yethu nomsindisi uJesu Kristu lowo esimthandayo futhi siyazi ukuthi iBhayibheli likhuluma ngokubonakala ngaphambi kokufika futhi kunomehluko omkhulu egameni ukubonakala bese ke ukufika manje baba siyaqonda ukuthi ibandla selidlule ezigabeni sokulungisiswa ledlule ezigabeni sokungcweliswa ledlula ezigabeni sokwamukela umoya ongcwele manje amatshe ayalolongwa phansi ukuze afanele inkonzo kaJesu Kristu ukuhlangana ngqo ukuthatha ibandla siyakubonga ngalokhu baba ngijabule kakhulu ukuthi wena singabeka ithemba kuwe ukushiwe yizwi lakho kuyiqiniso angeke lehluleke ngoba uyizwi futhi wathi kodlula amazulu nomhlaba kodwa izwi lami alisoze lehluleka ngiyakhuleka baba kulobu busuku ukuvulwa kwale mvuselelo bengikhuluma isikhathi eside iqembu elihle labantu engikhuluma nabo manje uNkulunkulu sibheke imvuselelo sibheke eyalobu obuncane obufishane obumbalo obusuku esinabo lapha ukuba wena uthumele umlilo uvele yalithare laba bantu baba abaningi babo bangamakholwa babukele umoya ongcwele phela umoya ongcwele ubuyolazi izwi futhi ngiyakhuleka baba wasezulwini ukuthi uzokuqinisekisa futhi lobu busuku makwazeke ukuthi wena uNkulunkulu futhi isikhathi siyasondela ngokuba sikucela egameni likaJesu amen uNkulunkulu anibusise ngifuna ukuba nokunaka kwenu okuphelele cishe kwemizuzu eshumi sinesikhathi esiyinqwaba manje sinobusuku obune bokukhulekela abagulayo sizobakhulekela bonke ngikholwa ukuthi uBill uthe ukhiphe amakhadi omkhuleko ikhulu ikhulu uA ukhiphe amakhadi omkhuleko ayikhulu oA sizobakhulekela bonke kodwa manje ngeke sibakhuphulele bonke phezulu lapha ngesikhathi sisodwa futhi asinaso isikhathi sokuba letha bonke kulobu busuku ungahle udingeke ulinde isikhashana ukuze kubizwe ithuba lakho kodwa kuthiwa ukuba ubufanele uye kwamayo brothers futhi ulinde ukuze ubone ukuthi yini ebingalungile ngawena ungahle ulinde izinyanga ezintathu noma izinyanga ngaphambi kokuba uthole isikhathi sakho esinqunyelwe ukubonana bese kuthi ke lapho ungena uhlala lapho iviki noma amabili bazokuhlola futhi uma bekuhlola bayakutshela bese kuthi ke ulapho nje oqale khona nguwena kuphela owaziyo ukuthi yini engalungile ngawe niyabo kodwa angeke ulinde izinsuku ezimbalwa nje kuNkulunkulu noma amahora ambalwa imizuzu embalwa masibe ngawangempela sibe ngamasosha ngempela sonke sihlome izikhali ezigcwele zikaNkulunkulu manje futhi sime khona lapha futhi silinde njengamasosha ngempela angazi ukuthi uzokwenza lokhu kodwa bukani lapha ngifuna ukubuza ukuthi ze ngokusubala nje ngoba ngizamile ukukwenza ngiyena umuntu ofundile inkulumo yami yimbi futhi nginephimbo elibi futhi akukho lothe lolungile ngami kodwa ngiyabo kodwa uma uNkulunkulu ezole nje engikutshele khona yakhona ukuthi kuyiqiniso na ngiyabo ngabe ileyo ndlela obungamazi ngayo uJesu na kulungile asibize yamanye alawa amakhadi omkhuleko asiqale nge nombolo yokuqala ubano nayo uma okwazi sikuma manje lapho ngibiza inombolo yakho inombolo yokuqala ubano nekhadi lomkhuleko bekuyilipi uhlamvu na uH uA uA inombolo yokuqala bakamisa isandla sakho noma ubano nekhadi lomkhuleko lelinenekazi lapha uhamba kanjani yehla inombolo yesibili ubano nekhadi lomkhuleko lesibili na ikhadi lomkhuleko uA inombolo yesibili emuva lapho na kulungile waza khona lapha nenekazi ngapha ngalendlela inombolo yesithathu kulungile nenekazi waza ngapha inombolo yesine inombolo yesine ungasiphakamisa isandla sakho noma ngubani onalo na ngabe yilelo nenekazi na kulungile elesine phakamisa isandla sakho khona ke thina umfoti borders nami siyabuka inombolo yesine inombolo yesihlanu ngapha elesithupha kulungile vele uthathe indawo yakho khona lapho inombolo yesikhombisa inombolo yesikhombisa kulungile inombolo yesishiyagalombili ngenza lokhu ngibavimbe bangagijimisani phezu komunye nomunye elesishiyagalombili elesishiyagalolunye ubani onekhadi elesishiyagalolunye na inombolo yesishiyagalolunye uma ungakwazi ukusibuma manje vele uvumele othile tshela othile oseduze kwakho phakamisa isandla sakho sizokuqukula lapha sizoqinisekisa ukuthi ukhuphukela lapha yisho yisho uma umuntu othile engasho isishiyagalolunye ngespanish ukusho kanjani na niweve niweve isishiya kalolunye inombolo yesishiya kalolunye elokuqala lesibili lesithathu lesine lesihlanu lesithupha lesikhombisa lesishiya kalombili inombolo yesishiya kalolunye uxolo ngiyaxolisa dadewethu wethu inombolo yesishiya kalolunye
number 10 11
inombolo yeshumi ishumi nanye yehla khona lapha dadwe ikadi lomkhuleko leshumi nanye ngabe ininikazi elimi phezulu lapho ishumi nanye na ishumi nambili ishumi nantathu woza ngqo ishumi nantathu ishumi nane ishumi nane
14 15
angizange ngilibone angikholwa ishumi nane ishumi nanhlanu ikadi lomkhuleko leshumi nanhlanu ungasiphakamisa isandla sakho na ikadi lomkhuleko yishumi nanhlanu lelo na bangake sinabo na asiqale khona lapho manje wonke umuntu walabo bantu angasukuma futhi ahambe manje sibonelo ngiboni noma yimuphi okhubazekile ohlezi lapha ngaphandle uma kuyininikazi ihlezi lapho phakathi esihlalweni uma ngithe ininikazi okungukuthi ngiyalazi uma bengingathi lelo ninikazi likhubazekile awu ubungathi impela kuthiwani ngaleli ininikazi elihlezi lapha na leli lapha na manje bangaki kini abangenalo ikhadi lomkhuleko emhlanganweni futhi lokho liyakhola ukuthi uJesu Kristu uzoniphi lesana asinibone niphakamise izandla zenu lonke wonke umuntu onekhadi lomkhuleko yonke indawo manje bukani ngikathi besahlanganisa labo bantu ngithanda ukuba nokunaka kwenu ngelinilanga ukukhona ninikazi eledlula eqenjini labantu futhi liyasho lalingenalo ikhadi lomkhuleko kodwa lakholwa ukuthi uma belingathinta umphetho wengubo yakhe iyakuzindiswa bangaki oyazi indaba na sonke siyayazi impela lokho kudle uma lingathinta umphetho wengubo yakhe manje futhi nedlula futhi lathinde ingubo yakhe futhi manje angikholwa ukuthi wayengakuzwa ngokwenyama ngoba ingubo yasePalestine ibamba inengubo yakhe phansi bese kuthi ke ingubo ende ilenga kanjalo futhi wathinta umphetho wayo futhi uJesu waphenduka wathi ubani ongithintile na futhi uPetro wamkhuza akuzwakali njenge akusiwo umbuzo ohlakaniphile wathi ngani Nkosi wonke umuntu yakuthinta sawubona Rabi ngiyajabula ukukubona sawubona lapho umprofeti siyajabula ukukubona sawubona kanjalo futhi wathi ubani ongithintile awu wathi ukhuluma ukuxakile wakhuza uJesu uJesu wathi kodwa ngiyabona ukuthi ngibe buthakathaka ubuhle amandla kuhambile kimi ngibe buthakathaka futhi waqalaza amacala onke ezethamelene futhi wathola wesifazane omncane bangake wazi ukuthi yini eyayingalungile ngaye na wayenomopho futhi wayesebena wo iminyaka eminingi futhi wathi ukukholwa kwakho kukusindisile manje igama lesigreki lapho elithi sozo elisho okufanayo nelisho okwenyama njengokuthi ukukholwa kwakho kukusindisile manje iphepheli lakusho ukuthi uJesu Kristu ungumpristi omkhulu khona manje uyakukholwa na umpristi omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu ngabe kunjalo na awu uma ingumpristi omkhulu lo ofanayo ubezozi iphatha kanjani na ngokufanayo njengoba enza ngaleyo nkathi lokho bekungamenza umpristi omkhulu ofanayo izolo namuhla naphakade yabo nje ayikho indlela yokusuka kukho uma iBhayibheli lisho noma yini kuyiqiniso ngabe kunjalo na manje yini yini eyenzeka lapha na manje isiphiwo manje iBhayibheli lasho ngalabo abazalwane abangabe befundisi iBhayibheli lasho ukuthi uNkulunkulu ubekile ebandleni iziphiwo ezinhlanu ezihlukene ngabe kunjalo na uNkulunkulu kwenzile manje kune iziphiwo ezisishiya kalolunye ebandleni lendawo kwelilodwa nje noma elinye kodwa iziphiwo ezinhlanu zobufundisi abapostoli abaprofeti abafundisi abelusi abavangeli ngabe kunjalo na iziphiwo zokomoya ezinhlanu manje lezo ziphiwo ezokupheleliswa kwebandla kugcine ibandla enqubweni abelusi nabafundisi nabavangeli nabaprofeti nokungena okunye manje iziphiwo manje kunendaba ukuthi lamadoda aphiwe kangakanani ukushumayela ufanele futhi ukukholwe abakushumayelayo noma akuzokukusiza ngalutho kanakanye banga vele bashumayele baqhubeke 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 awusoze wasindiswa uzofela esihlalweni sikanokusho futhi ulahleke kunjalo uhlezi khona lapho kunjalo ufanele ukukholwe abakushoyo awu kunendaba ukuthi uNkulunkulu ubezo kwenzani lapha ngendlela yeziphiwo zeziprofeti nawe ufanele usikholwe ngekathi ekuKristu futhi usebandleni lakhe manje ngekathi ekuKristu wayesendaweni eyodwa nje ingakho uJesu athi umsebenzi yena uJohane ngcwele weshumi nane ishumi nambili okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza ngabe kunjalo na imisebenzi okholwayo ngoba ngani izwi likuye niyabona okholwa yimi imisebenzi engingaphezu kwalokhu. Ngiyazi iKing James ethi emikhulu, kodwa ubungeke ube mkhulu. Ukuhunyushwa okuyikho kwakho kwasekuqaleni ngokuthi eminingi, ngoba wavusa abafileyo, wamisa imvelo, wenze yonke into yaphelela. Ngakho-ke kungokungaphezulu, ngoba umoya owawukuye ngosuku lwePentecoste, leyo nsika yomlilo eyenziwa inyama yahlala phakathi kwethu, yayibuyele emuva futhi yazihlukanisa ngosuku lwePentecoste phakathi kwabafundi. Izilimi zomlilo zahlala phezu kwalowo nalowo wabo, uNkulunkulu ezihlukanisa qobo lwakhe phakathi kwabantu bakhe. Ngakho ndawonye singaba ubunye bukaNkulunkulu, sifanele sime kanjalo. Manje uma ngikholwa ukuthi wonke umuntu kulowo muqo umkhuleko yisihambi kimi, angekho noyedwa engimaziyo ngaphandle kukaMfoti Borders. Futhi manje ngiqondile kungenzeka ukuthi ngike ngahlangana nani bafowethu emihlanganweni, kodwa ukwazi nje ukuthi ningobani. Futhi ngikholwa ukuthi lona yilowo mfowethu ovela e-Ohio lapha ohlezi khona. Futhi angilikhumbuli igama lakhe manje, uFred Zinga wase-Ohio, mfowethu nodadewethu uFred Zinga behlezi lapho abavela e-Ohio. Lona ngumfowethu nodadewethu Dawu abahlezi lapha abavela e-Ohio. Futhi ngiyamazi umfowethu uSatmani nomfowethu Woody ukhona lapha ndawo abadayisi bezincwadi. Bona angibaboni, angazi ukuthi bakuphi. Kodwa manje uma umoya ongcwele uzoza futhi uqinisekise lokho engikushilo kulobu busuku ukuthi kuyiqiniso, khona-ke kuzoba nezinto ezimbili bekungakukhombisa ukuthi uJesu Kristu usaphila, kunjalo na unguye izolo namuhla naphakade. Ngoba njengomuntu angeke ngikwazi ukwenza leyo misebenzi, kuthatha yena ukuyenza. Ngakho ubuyokwazi ukuthi kuyofanele kube nguye. Futhi enye into obekuzoyikhomba ukuthi isikhathi sesiseduze kunjalo, isikhathi isibonakaliso sokugcina u-Israyeli asemukelayo, isibonakaliso sokugcina abasemukela uLoti u-Abrahama ngaphambi kokubhujiswa. Konke kuyakhombisa khona manje ukuthi sisethunzini lokufika kwakhe. Ngakho mngane uyisoni, uma ulapha kulobu busuku futhi uNkulunkulu uyafakaza ukuthi ulapha phakathi kwethu, ngeke uze futhi umemukele njengomsindisi wakho na kwenze lokho. Manje ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu nasegameni likaJesu Kristu, ngithatha wonke umoya phakathi lapha ngaphansi kokulawula kukamoya ongcwele. Manje ninganyakazi, hlalani nithule, hloniphani, khulekani. Nawe laphaya manje khuleka nje futhi uthi, manje ngiyahamba Nkosi. Lowo mfundisi akangazi, kodwa mangithinte ingubo yakho, mangikuthinte khona-ke wena khuluma ngaye. Ngizokwazi ukuthi nguwe, niyabo, ngoba lowo nguwe osebenza ngebandla lakho njengoba eshilo ukuthi wawunjalo. Kulungile, asibe ne lokhu kuwuhambo impela kunqamula lapha. Manje ngiyabonga nanti inenekazi elisihambi ngokuphelele kimi. Manje ngifuna nigcine lo mbhalo kulobu busuku engqondweni yenu. Lapho seniya ekhaya, fundani uJohane ongcwele wesine. Naku owesilisa nowesifazane bahlangana okokuqala. Niyabo, khona lapha ngokufanayo nje ncimashi ngesikhathi seBhayibheli, Nkosi yethu uJesu wahlangana nowesifazane wayengamazi. Manje lona wesifazane angimazi, angikaze ngimbone. Ngakho uyininikazi elithile nje elimi lapha. Manje angahle abe mhlawumbe ungongakholwayo ngokwangempela, angahle abe ngumKristu, angahle abe ngumkhohlisi, angahle abe angahle ukuba uyagula, angahle amele omunye umuntu, mhlawumbe inkathazo yasekhaya, kungahle kube inkathazo yemali, angazi. Kodwa yena uyazi. Manje uma ngiza futhi ngasho kanje uDumo kuNkulunkulu lokho ngokuthi, manje anginjalo, khumbulani lowo ngumoya ongcwele bafowethu osho lokho. Uma bengingathi uDumo kuNkulunkulu dadewethu, Inkosi yangithuma ukuba ngikhulekele abagulayo, uyangikholwa na? Ubeyothi yebo, ngiyakukholwa. Ngabe uyagula na? Yebo. Ukhona okungalungile ngawe na? Ya, kuyini na? Beyothi awu, ngibulawa umdlavuza, noma ngine-TB, noma into ethile enjalo. Bengingathi ngibeke izandla zami phezu kwakhe ngithi, uJesu wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Wathi beka izandla kwabagulayo baya kusinda. Haleluya, hamba ukukholwe. Lokho bekungaba njalo, ubezohamba futhi aphulukise futhi uma ekukholwa.
But now, let's change that now.
Kodwa manje asikuguqule lokho manje senyukele phezulu phambilana manje uma ke emi lapha futhi amtshele ukuthi ize lokho amtshele ukuthi yini engalungile amtshele ukuthi ize kwakhe akwenzile noma into ethile obekungafanele kuba uyenzile noma noma ngabe ukuthi uyini khona ke uma lokho okwedlule kuyiqiniso uzokwazi ukuthi lokho kuqinisile noma cha bese ukuthi ke uma engamtshela obekukhona bese ke emtshela ukuthi okuzoba yikho asekutholile ke akunjalo na lokho yilokho ke niyabo lokho kukukhipha konke niyabo yilokho ke ubungakholwa na wonke umuntu uyakholwa na kuthiwani phezulu kuvulando sasitezi beningakholwa bangane emuva le lapho kugcineni na
We're not here as a stage show.
Manje kumbulani asikho lapha njengombukiso wasesiteji lokho kusilo udaba lokuhlekisa kulapha kuzama kumele uNkulunkulu weBhayibheli. Futhi uKristu buyakhanga uma bushunyayelwa ngobulula babo nangeqiniso niyabo hayi ukwenza amanye amakhulu akukumele aphezulu amazwi afundile njengoba uPawulu athi angizanga kini kanjalo kodwa ngamandla nokuvuka kukaKristu ukuze kukholwe kwenu kusekelwe kulokho ukuthi Jesu Kristu yaphila bese kuthi ke uma uJesu Kristu ephila futhi engakhuluma kudadewethu lapha noma lonezifazane futhi asho mayelana nalokho kodwa ke uyafana nje phandle lapho kini njengoba injalo lapha emsamo kumbe noma ikuphi niyabo niyakukholwa lokho manje na manje ukukhuluma nje naye umzuzwana nje ukuxhumana nje nomoya wakhe manje nansi indoda lozifazane futhi bahlangana kokuqala empilweni njenge manje kusobala kunabantu abaningi phandle lapho abakhulekayo futhi umama mina emva kokuba lithole ucobo lapha kuqala khona ke liyasuka futhi liphumele ngale kwesakhiwo isizathu emva kokuthi lithole ubusuku obumbalwa futhi wonke umuntu uyathola niyazi uyalejwayela izinto ezinjalo manje thina njengoba sizihambi futhi singazani uma kodwa uKristu ulapha uvuko wathi ngingukuvuka nokuphila khona ke uyaphila kuze kube bhakade njalo namandla ukwenza izinxuselo futhi ukuzwa umoya wakhe wobuKristu uza kimi manje kimi kwenza wazi ukuthi kukhona uMkristu niyabo umoya wakhe wamukelekile ungumKristu futhi ngakho ke niyabo ukuthi lapho manje nangu umfowethu nodadewabo kaNkulunkulu ofanayo niyabo futhi uyadinga ngiyakubona uyadinga futhi unesidingo sokuthile futhi manje ubaba wasezulwini usevele ukufakela imali ebhange ngikathe nikela ngendodana yakhe kodwa manje into yakho ingukuthi ukwenza ube nokukholwa ngokwazi ukuthi ulapha umi lapha ngoba uyazi ukuthi kumele kuvele ngamandla athile kunjalo manje uma abantu bese ngangizwa phezuko wesifazane ngo uma lingaqaphela ukukhona ukukhanya kwesimaragidu okuluhlazaza tjano wesifazane unokuzwa impela kwento ethize eyenzekayo ngoba kunomnandi omnandi ngempela umuzwa ongcwele uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho manje usegcotshwe ngomoya kaNkulunkulu nenenekazi liphetwe ukwethuka ukwethuka okwedlulele ngempela futhi lokho kufika njalo kungani kunjalo na angizange ngikuqaqele lokho niyabo nicabanga ukuthi ngikuqaqelile lokho angizange niyabo lokho bekungezikho ukuqaqela bekungeke kube ukuqaqela kodwa iqiniso noma ngabe bekuyini angazi ukuthi bekuyini iTP nakho kodwa noma yini okukushilo bekuyiqiniso linda umzuzwana nje ubonakala engumuntu onomoya omuhle khuluma nje yebo nakho ukwethuka ukwethuka ngempela nalokho kwethuka kubi kakhulu kuze kukwenze ube nobuhlungu uba nobuhlungu futhi kwaleke kukhona okungalungile ithumba lisontwini lapha kunjalo kunjalo lokho na futhi akumangalisi ufanele ukholwe njengoba ungumfundisi umshumayelo wesifazane awuyena owakulelizwe ungwa sibizori lowo ngisho kanje inkosi uyakholwa manje hamba futhi konke kuzidlula hamba ukhole ngenhliziyo yakho yonke uNkulunkulu akubusise dadewethu ngiyabonga manje uyakholwa na bangaki ukholwayo na ngani impela angeke nje ukugwema ukukholwa ungakwenza na yiba nokukholwa nje yilokho kuphela ufanele ukwenze ekholwa nje manje sizihambi omunye komunye uyakholwa ukuthi umoya ongcwele ulapha na manje okufanele ngikwenze dadewethu ngifanele ngikuzwele uyazi kufanele kube into ethize engiyizwelana nawe ngayo kuningi kakhulu lobu uKristu obungaphazanyiswa imizwa namuhla obungendlela ngo ufanele ubazwele abantu manje umzuzwana nje
She said she had prayed and God told her that.
Kwakukhona nenekazi lathi lakhuleka nokuthi uNkulunkulu walitshela ukuthi lizoza noma lizongibona lapha.
Just keep believing.
Kubeka nje ukholwa kuyathandeka lokho uma ungakugcina lokho lelo gagazi langempela lokukholwa livela ezithameleni ke lokho kuhle. Kubeka nje ucabanga manje qhubeka nje ukholwa ungangabazi kugcina enhlizweni yakho manje. Lelinikazi lapha liyakhuleka futhi lifuna ukukhulekelwa esimileni ekhanda lakho kunjalo ngaphansi kwezinwele zakho lapho liqashe khona kunjalo akunjalo na uyakholwa na kulungile khona ke hamba futhi isimila sizokushiya yiba nokukholwa nje kholwa ngenhliziyo yakho yonke yiba nokukholwa manje ungangabazi thulani nje ngempela futhi nihloniphe ngempela sawubona siyizihambi omunye nomunye futhi ngiyakholwa inkosi Jesu yasazi sobabili iyazi ukuthi yini izele lapha yazi konke ngawe angaze kodwa yona iyazi kodwa uma inkosi uJesu izokwembula kimi izikhathazo zakho uzokhola ukuthi kuzofanele kuvele kuyena ngabe kunjalo na kulungile khola nje ngenhliziyo yakho yonke manje empeleni kuwena uqobo unentshisekelo komunye umuntu kunjalo indoda futhi leyo ndoda ngumkhonyana wakwakho nomkhonyana wakwakho unezilonde bathunjini futhi wena ufuna mina ngimkhulekele lowo ngisho kanje inkosi thatha lelo duku futhi libeke kuye manje hamba ukholwa manje uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na ungangabazi nje yiba nokukholwa manje hlonipha ngempela manje yiba nokukholwa ungangabazi inhlobo kholwa sawubona siyithi hambi omunye komunye ngiyacabanga kodwa inkosi Jesu yasazi sobabili manje ukwaluka kuvela kuleyo mibono nje uyabo uma owesifazane yedwa omncane enza amandla asuke enkosini yethu umsindisi bekuyokwenzani kimi isoni esisindiswe ngomusa wakhe na uyakholwa uma inkosi Jesu izongembulela ukuthize ngawe uzokukholwa
just be real right now just don't doubt
manje hlonipha ngempela manje ungangabazi nje kunezinto eziningana ezingalungile ngawe into eyodwa isinye esiwile kunjalo akunjalo na futhi enye into une isimila futhi sisesiswini kunjalo akunjalo na kulungile uyakholwa manje ukuthi uzoba kahle na khona ke kubeka udlule bese uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu ungangabazi nje enhlizweni yakho ungaba nakho ukucelile kholwa nje manje njengoba uza Sawubona dadewethu uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na awu manje sizalwa mhlawumbe ngamamayela aqhelelene neminyaka ngokwehlukana futhi lapha sihlangana kokuqala ngikandlela thiza ngikwazi nje ukubamba lokho ezethameleni kunomuntu lapha yakhulekayo manje yindoda kodwa ngikwazi ukusho ukuthi ikuphi kulokhu kuza yile ndoda ehlezi khona lapha ebuka ngo emumweni wami lapha iphethwe isifo samathambo ihlezi lapha yabo mnumzane wena unesifo samathambo uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke phakamise isandla sakho ulungile kholwa manje ngayo yonke inhliziyo yakho isifo samathambo sizokushiya ngifuna ukukubuza ukuthize uthinteni na ngitshela ukuthi uthinte bani uqale ngamafiti angamashumi amane kusuka kimi noma ngaphezulu uthinte lo mpristi omkhulu ubuze ukuthi ubengahlezi yini lapho ekhuleka ngabe kunjalo mnumzane na kholwa nje ngayo yonke inhliziyo yakho yilokho kuphela okumele ukwenze manje yiba nokukholwa sizihambi ngishilo angikwazanga ukukubamba leyo ndoda ibilokhu iza phambi kwami lapha futhi ngiyibonile yayikhubazekile niyabo nalokho ngakho kwakuyisifo samathambo izophila uma nje iqhubeka nokukholwa manje uma umoya ongcwele uyazi ukuthi kuzofanele kube namandla athile ukudlulisa lokhu futhi manje iBhayibheli lathi izwi likaNkulunkulu lahlulela imicabango izizindlo zenhliziyo futhi ingaleso sizathu uJesu wayikwazi ukubona ababekwenza kanjalo njalo ngoba wayeyizwi kodwa ke wathi uma nihlala kimi nezwi lami likini niyawuthola umqondo manje na kunjalo impela uma uzokukholwa lokho ngenhliziyo yakho yonke leso sipono sizokushiya yakukholwa na ngifuna ukukutshela okunye ukuthize ungumuntu kahle futhi unesicelo sijulile enhlizweni yakho ofuna ukungicela ukuba ngikhuleke ngaso futhi ngwesaba ukuthi bengizodlula kuwe angifundi wona umqondo wakho kodwa ubufuna ukungitshela ukuthile ubungitshela na ufuna ngikutshele ngaphambi kokuthi ungitshele na kungokomnyeni wakho yebo mnumzane futhi uhlushwa yisimo sokuvuvuka ngabe kunjalo na uyakhola ngayo yonke inhliziyo yakho futhi hamba ukusho futhi ubeke izandla zakho phezu kwakhe kanjalo njalo futhi kuzomshiya futhi uzophila amen Yakholwa na? Amen. Yiba nokukholwa. Ufuna ukudla isidlo sakho sakusihlwa ngokuthula na? Isisu esinokuthuka esidala sikushile na? Hamba ngqo usuke emsamo udle isidlo sakho sakusihlwa uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu. Sawubona, uyakholwa? Uyakholwa ukuthi angayiphulukisa inkathazo yenhliziyo na? Uyakholwa ukuthi angayiphulukisa inkathazo yakho yenhliziyo na? Kulungile khona ke yaqhubeka uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu ngokuphulukisa inkathazo yenhliziyo yami futhi uhamba ukulungise manje ngikathi ngisho lokho mayelana nalelo nenekazi umuzwa oxakile ngempela wehlela phezu kwakho ngoba ubune inkathazo yenhliziyo nawe uyakhumbula ngithe ubunayo qhubeka nje uyabo yiba nokukholwa nje into exakile kholelwa leyo ngane futhi kuzoyishiya futhi kulungile uyakukholwa na kulungile umayelana ngifuna ukubeka izandla zami phezu komntwana satshane khulu lo mntwana
in the name of Jesus Christ let him be healed don't worry about it
Ekameni lika Jesu Kristu makaphulukiswe ungakhathazeki ngaye hamba ukholwa kuzohamba phulukiswa lelinenekazi lisibekelwe ngumdlavuza kodwa uma uzokholwa ngenhliziyo yakho yonke uNkulunkulu uzokuphulukisa uyakukholwa na kulungile mnumzane edlula uthi ngiyakubonga uNkulunkulu othandekayo ngibeka izandla phezu kwabagulayo bayosinda egameni lika Jesu Kristu ngizohlola oyedwa nje kanje niyabo ukuthi wani uma ngingashongolo uthi kuwe futhi ngivele ngibeke izandla phezu kwakho na uyakholwa ukuthi bekuzokushiya na ubungakholwa na kulungile woza egameni lika Jesu Kristu kwangathi angaphulukiswa amen kulungile ake ngihlole yiba nokukholwa ubungakholwa into efanayo na ukubeka izandla nje kuwe futhi uyakukholwa na kulungile uNkulunkulu kubosise egameni lika Jesu Kristu kwangathi angaphulukiswa lezi zibonakaliswa ziyakubalandela abakholwayo uma ke ngisho okufanayo kuwe bekungakusize na manje unenkathazo yamanenekazi kodwa into yakho enkulu yileyo inkathazo yenhliziyo okhathazeke ngayo kanjalo ngoba ukwethuka enhlizweni yakho
wait just a minute something happened
awulinde umzuzu nje kukhona okwenzekile wonke umuntu hloniphani ngempela manje kuseze jamelini nakho Kulelo ninikazi elihlezi khona ngalapho likhulekela umnyeni walo lenkathazo yenhliziyo uma ukholwa ngenhliziyo yakho yonke umnyeni wakho uzosinda ungakungabazi ukholwa ngenhliziyo yakho yonke yakho isihambile yiba nokukholwa nje manje futhi ungakungabazi Sawubona uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi yini engalungile ngawe na noma ngiyakwenza noma cha noma ngabe uyakwenza noma cha njalo ungakholwa noma kanjani bungeke na ungakwenza uma ngikubeka izandla nje uyakholwa ukuthi isifo sikashu ngakho isifo sikashukela ngikutshelile bengingaqondile bengibuka lokho kuhlolwa kwegazi bekuyilokho ukuhlola ushukela lapho ngase ngibona ukuthi ku uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na lendoda ehleze emuva ngokuqondile ngo ya emva ngokukamfowethu uSethmani lapho inkathazo ngemilenze yayo uma uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho mnumzane unokukholwa okuningi kunalokho ubucabanga ukuthi unakho akamisa isandla sakho kulungile kuphelile uma uzokholwa amen asithi mayidunyiswe inkosi bekungamangalisi yini lokho ukuthi yena ebuyela ngo lapho ngesikhathi esifanayo na yabo kungani kumtshele ngesikhathi esifanayo nawe na bengifuna wazi ukuthi nawe ubunokukholwa na awe amen
you love him
amen
have faith now don't doubt
Yamthanda na yiba nokukholwa manje ungangabazi ininikazi elihlezi khona lapha ya linenkathazo ngemilenze yalo futhi uma ukholwa ngenhliziyo yakho yonke ungaba nakho ukuphulukiswa kwakho futhi lokho kukodwa ukuthele uhlezi khona lapho unenkathazo yenhliziyo yebo mnumzane uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na wena ya ulitholile ikhadi lomkhuleko na ulale ikhadi lomkhuleko na ngeke udingeke ulisebenzise manje ukukholwa kwakho kukwenzile
you believe
amen
yakholwa na sawubona mnumzane sizihambi komunye nomunye kodwa uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angange bulele izinkathazo zakho na ubungakwenza ubu lokho bekunga bengingeke ngikuphulukise sizathu uyakwazi lokho ke ngingumfowenu bengingeke ngikuphulukise kodwa usevele kwenzile ufuna nje wazi ukuthi ukhona uyakukholwa lokho na kulungile mnumzane inkosi ibe nawe inkathazo yenzo inkathazo yesinye usanda kuba nokuhlinzwa kunjalo ngabe kunjalo na angeke usadingeka ube nakho hamba ukholwa usini egameni leNkosi Jesu uNkulunkulu akubusise amen ufuna ukudumisa inkosi uthe ngike ngambiza ngaphambilini ndawo ndawo futhi waphulukiswa futhi usenokuphulukiswa namuhla kubambe kahle nangaka abakholwayo na banumzane sithanda ukubona uJesu ngiyakukholwa na ngabe unguyeze namuhla naphakade na ngabe izwi lakhe lisafana na manje bangaka abakholwayo abaphakathi lapha na phakamisa isandla sakho manje uJesu akazange yini yanike ibandla lakhe lokhu ukuthi umuya kokugcina abani niyezweni lonke nishumayele ivangeli bese zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo abakholwayo kolwayo kunjalo na uma bebeke izandla zabo phezu kwabagulayo kuyokwenzekani na bayosinda manje ngifuna nibeke izandla komunye nomunye phezulu kuvulando sesitezi ezantsi phakathi lapha ngamunye wenu makholwa beka nje izandla zakho phezu komunye nomunye kunjalo umuntu othize nje ohlezi etuze kwakho lapho phambi kwakho ngemuva kwakho noma ndawo ndawo So that I want you to see now. Beka nje izandla zakho phezu komunye nomunye ningamakholwa ukuze ngifunani bone manje ukuthi akukhona nje phezulu lapha kuphela uphandle lapho ukuyo yonke indawo niyakholwa na iduku phezulu kuvulando sesitezi selilungele ukubeka isandla omunye komunye na manje khothamisana amakhanda enu yonke indawo bekani izandla zenu nje phezulu komunye nomunye futhi nikhothamisa amakhanda enu manje uJesu wethu ofakazisa kini ukuthi ulapha khona manje ulapha umoya wakhe wena uthe sithanda ukubona uJesu nangu esebenza ngo ngebandla lakhe abantu bakhe manje bekingeke ngikwenze lokho mina uQobo lokho ukukholwa kwakho futhi ngibona indaba ukuthi kungakanani ukukholwa enginako ufanele ubele ukukholwa futhi ngiyabo nokukholwa kwakho kumthindile futhi ngesiphiwo angiphasona kuvele kuphendule amazwi akhe kuwe ngiyabo manje ngicaphuna amazwi akhe ephepelini lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayakusinda manje ngifuna ngamunye wenu ungazikhulekeli wena ngoba umuntu obeke izandla zakhe phezu kwakho uyakukhulekela bakhulekele manje ngifuna nikhuleke ngendlela enenza ngayo ebandleni lenu uqala nje ukhuleke manje ngalowo muntu uthi Nkosi uNkulunkulu ngiyikholwa ngiyazi ukuthi ukhona ngibeka izandla zami phezu komakhelwane wami lapha futhi ngifuna baphulukiswe futhi bayanikhulekela futhi bazonikhulekela ngamunye wenu Baba wethu Jesu leni siyasondela manje futhi emva kwenkonzo ukubona ukuthi wenza kahle zonke izinto siyakhola kuleli viki ukuthi bakhubazekile izishosho izimpumputhe izinyonga bagugekile bazolashwa ngamandla akho futhi bazosindiswa izinhliziyo zezoni zizogezwe ngegazi lika Jesu Christu ungakholwa kuzonyamalala kube yimvuselelo enkulu yamandla kaNkulunkulu indodana kaNkulunkulu futhi manje lamakholwa lapha abeke izandla zawo phezu komunye nomunye noJesu osezindaweni zonke futhi ufakazisile ukuthi ulapha kuleli holo likhulu kulobubusuku ulapha sibeke izandla phezu komunye nomunye futhi ngiyabakhulekela bayakhulekelana futhi manje baba sicela ukukholwa ukuthi uzokwenza konke kugula kushabalale kule ndawo wonke umuntu ogulayo aphulukizwe Satane siphendukela kuwe wena omkhulu ohlakaniphile ufundile oyisazi sokudabuka kwezinto zonke zikhona umkhohlisi izama ukuphambanisa izwi likaNkulunkulu izwi libonakalisiwe siza ukuhlangabezana nenselelo yakho egameni likaJesu Kristu owabetshelwa wafa wavuka futhi ngosuku lesithathu wanqoba phezu kwawo wonke udeveli lonke idimoni wonke amandla oke wabanawo wakuphuca wonke amalungelo angokomthetho obunawo ngoba wakhokha inani futhi wathenga ibandla lakhe walibuyisa ngokuhlengwa futhi kulobu busuku singabantu abahlengiwe futhi wehluliwe empini uma kuleba bantu egameni likaJesu Kristu bashiye izandla ezingcwele zabakholwa zibekwe phezu kwamanye amakholwa futhi wehluliwe empini Christ is futhi uKristu lapha ukuze azifakazele yena uqobo evusiwe kwabafileyo emva kweminyaka eyizinkulungwane ezimbili futhi esaphila kuze kube phakade. Siya kuyala ngoNkulunkulu ophilayo, shiya laba bantu, phuma kubo egameni likaKristu. Wonke owesilisa nawo wonke owesifazane lonke ikholwa manje nezandla zenu phezu komunye nomunye zivalele phakathi. Kholwani uKristu useduze manje, nimbonile ehamba emsamo phandle esethamelini ngezwi lakhe elingena kuphosisa. Umkhuleko wokukholwa ukhulekiwe ngomgudu ofanayo akhuluma ngawo, ethatha izindebe zomuntu futhi enyakaza. UNkulunkulu somandla ezembula ezikhombisa yena uqobo ukuthi unguye ezweni namuhla naphakade. Awukho phakathi kwesigejane sabangakholwayo, anisize isigejane sabantu abayizihlakaniphi. Uhlezi phakathi kwabangcwele abesaba uNkulunkulu, abavuswe kanye noKristu, abahlezi ezindaweni zasezulwini. Amadoda labesifazane abangcwele babeke izandla zabo phezu kwakho, bekhuleka umkhuleko wokukholwa. USathane unqotshiwe egameni likaJesu Kristu, igazi selinikeliwe ukuncisela. Manje lephula ngaphezu kwakho ngokukholwa lobo bumnyama obungakwenza ungabaze into eyodwa yobukhona bukaNkulunkulu, futhi ukuphulukisa kwakho kuzoqiniseka. Wenze manje, sisalokhu sisakhothamisa amakhanda ethu sivalelwe ngaphakathi kanye naye. Futhi sifuna ukucula uma umshayi weokani ezosinika ishuni encane lapho, indlela encane ngiyamthanda ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala. Yibanini lokhu nikhothamisa amakhanda enu manje, amehlo enu evaliwe? Mkhonzeni manje, yibanini lokhu nibeke izandla kumakhelwane wenu wenu? Yibanini lokhu nibeke izandla zenu kumakhelwane wakho manje? Zivalelwe noKristu. Sonke sidingakalo sesenziwe njengoba nje wahamba wavuma izono zakho futhi wawumi phezu kwamanzi, futhi omunye umfundisi omesaba uNkulunkulu wayekubambe ngesandla wayenza ukubhaphathiza into efanayo. Izwi lenziwa libe ngokoqobo liyabonakaliswa. Wena wathi sithande kubona uJesu, uzifakazisile uqobo lwakhe phakathi kwethu. Ngimbonile, wena umbonile, ngimzwile, wena umzwile, nangu ulapha. Wonke umuntu manje ecula. Futhi manje yonke inhliziyo yakho, manje sisalihamisha. Manje ngekathi okani isaqhubeka idlala, wena uzwile enhlizweni yakho lokho kukholwa. Kunendaba ukuthi uzizwa kanjani, akusikho ukuthi uzizwa kanjani, uyazi ngokomzimba ukukholwa kwakho. Uzwile enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu bekhona kakhulu nawe, waze wabona izwi lakhe elishunyayeliwe lenziwa labonakala yazi ukuthi ngale kwethu izilo kungabazi ukuthi uKristu omkhulu ongaphezu kwemvelo owavuka kwabafileyo eminyakeni yezinkulungwane ezimbili edlule usaphila kulobu busuku futhi khona lapha ebandleni lakhe futhi sesiseduze kwesikhathi sokuphela. Uma ungeyena umKristu futhi ungathanda ukuba ngumKristu ungavele ume ngezinyawo zakho uthi ngifuna ukumemukela njengomsindisi wami, ningasukuma labo abangafuna ukwenza lokho ngalesi sikhathi na. Ngiyamthanda uma engeza lapha futhi azi imfihlo yenhliziyo futhi enze izwi lakhe libe yilo ngempela kangangokuthi akekho ongalingabaza likhona lapha phambi kwethu. Ngibuka abantu ababili obekufanele basukume manje, wena nje uNkulunkulu akubusise. Kulungile uNkulunkulu akubusise, sukuma nje mfo osemusha. Kulungile omunye manje sukuma nje uthi ngiyamagobolo ami ukwenza ufakazi, ngifuna kumemukela njengomsindisi wami. Ngifuna yena ngekathi ngiseseduze kanje kuye ubukhona bakhe bulapha, ngifuna yena abe ngumsindisi wami. Omunye na woza manje uNkulunkulu akubusise mfo osemusha. Kuhle lokho, sukuma ume ngezinyawo zakho futhi uthi ngifuna ngifuna ukukwemukela, ngifuna ukwenza umbukiso ukuthi ngifuna ukufakazisa ukuthi ngikulungele ukummela othile kuvilelo sesitezi. Kuthi kuba mnyama phezulu esiqongweni lapho, kholwa ngenhliziyo yakho yonke. Uma ungesiyo umKristu uzomemukela kulobu bukhona na, woza manje. Uyazi ukuthi uzwa ukuthi ufanele ukwenze, sukuma. Kulungile manje, bonke abafuna ukumamukela njenge uNkulunkulu akubusise. uNkulunkulu akubusise tete wethu, uyamangalisa. Kuhle lokho, umKristu ongcono. Bangaka abazophakamisa izandla zabo kulokho na, ngifuna ukuba umKristu ongcono. uNkulunkulu akubusise. Lokho kumnandi, kumnandi kakhulu. Niyabo uthola leso sisekelo noNkulunkulu ebona ukuthi sizama ukuzozela imiphefumulo kuye. Lokho kuzomenza abuye kusase busuku lengxenye ephindwe kabili yakho. Niyabo njengoba sifakazisa kuye ukuthi siqothe kuzamini ukwenza konke singakwenza, sikholwa yilokho asenzele khona. Uyakholwa yini? BekunguNkulunkulu owenza lezi zinto na? Niyabo, sifuna ukukwemukela sikusingathe ngenhliziyo yethu yonke futhi sithi Nkosi Jesu, ngiyakuthanda. Manje uma nje uzoqhubeka ukukholwa lokho, uzobona izinto zenzeka ubungakaze ucabanga ukuthi zizokwenzeka. Niyabo, buka nje ukuthi kwenzekani. Vele ungene ocingweni ndawona thize uthole umuntu ozayo. Manje nonke ngifuna nina ukuthi lensizwa esukume emuva lapho ukwemukela uKristu njengomsindisi wayo. Ngifuna abanye benu maKristu niqiniseke ukuthi leyo nsizwa ifika kumfundisi khona manje futhi ilungele ngoba ngompapathizo nanoma yini enye ukwemukela umoya ongcwele manje. Futhi nonke nina manje nikukholwayo lokho ebukhonini bukaKristu ukuthi uyamemukela yena njengompulukisi wakho, ngifuna ukuthi usukume ukuthi nibeke izandla komunye nomunye, umunye ube nezandla ezokwenu futhi uyakholwa ukuthi ungamemukela njengomphulukisi wakho. Sukuma ume ngezinyawo zakho ngalesi sikhathi. Beka nje ukuthi ihlobuluni lokukholwa olungafakazisa kuNkulunkulu ukuthi ngiyakholwa kunjalo. Mayibonge Inkosi. Kulungile, amen. Kuyamangalisa lokho. Lalelani bandla elincane, gcinani lelo hlobo lokukholwa olunyekaza futhi niphume ngalapha futhi nenze umsebenzi othile. Manje ngamunye wenu abe ngomshumayele njengani uthize. Manje ungakwenzi, bangaki abazizwa abe kahle futhi abazizwa bencwaba emva kokuba sesikwemukele na? Ndlela ukuphakamisa isandla sakho. Niyabo, izenzo zikaNkulunkulu nje. uNkulunkulu enza lokho. Ngiyamthanda ngenhliziyo yami yonke. Manje sonke ndawonye manje yasithule. Manje yasiphakamisa izandla zethu ngenkathi sisakwenza.